Atate aulemerero kwambiri. Ndife okondwa kwambiri usiku uno kudziwa kuti tili nawo moyo wosafa mwa ife. Moyo wa Mulungu wathu wopatulidwa ndi malilime ya moto ndi kudzakhala pali wonse a iwo. Ndipo iwo onse anadzazidwa ndi mzimu woyera ndipo anayamba kuyankhula ndi malilime ena monga mzimu umawapatsira iwo zoyankhula. O Atate, momwe ife tikukuthokozerani inu kuti inu munadzigawaniza nokha pakati pa mpingo. Nzosadabwitsa Ambuye wathu anati, tsiku limenero inu mudzazindikira kuti ine ndili mwa Atate, ndi Atate mwa ine, ine mwa inu ndi inu mwa ine. Momwe Mulungu wakumwamba amadzakhala pakati pa anthu ake. Kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine, komabe inu mudzandiona ine, pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumalekezero a dziko lapansi. Kutsika kudutsa mbalo wa mpingo uliwonse, inu mumadzakhala kuno, yemweyo dzulo lero ndi kwanthawi zonse. Ndipo ife nkumakudziwani inu ndi ntchito zimene inu mukuchita. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ambuye poona chimake cha mibado yonse, nthawi kukonzekera kutha, ndipo muyaya wayamba kulowamo. Atate Mulungu, ndife okondwa kwambiri kudziwa kuti tikukhala mu tsiku lawotsalira uja lero, kuyang'ana mioyo yathu ndi kuona mtundu wa zolinga zimene ife tili nazo. Zolinga zimene ife tili nazo ndi kuona kuti mzimu woyera watenga ulamuliro. Mulungu, mulole munthu aliyense mukukhalamo kwa Mulungu usiku uno azindikire mibado ya mpingo iyi imene ife tili kukhalamo, ndipo athawire mwamsanga kwa Ambuye Yesu, chifukwa izo zinalembedwa momveka bwino kuti dzina la Ambuye ndi nsanja yamphamvu, olungama amathawira mwa iyo ndipo amakhala otetezeka. O Mulungu, bwerani usiku uno ndipo mudzadzoze umunthu wathu. Ambuye, abweretseni oyendayendawo. O Ambuye, omwe asokonezeka kwambiri, yang'anani pa nkhosa yosauka. Ambuye, iwo sakudziwa choti achikhulupirire. Kuyitana kwa abusa kuli konsekonse, ife likupemphera Atate kuti iwo akamumvere mʼbusa wamkulu uyo wa nkhosa, Ambuye Yesu. Mzimu wake waukulu ukuyankhula usiku uno ukuti, mwana wanga, bwera kwa ine ndipo ine ndidzakupatsa iwe sabata, mpumulo umene ukusindikizire iwe kopita kwako kwa muyaya, osati kumangokankhidwira uku ndi uko pa dziko lapansi pamene ife tikuona kuti nthawi ikutha tsopano. Berekani izi Atate, yankhulani kudzera mwa woyankhulayo, mvetserani kudzera mʼmakutu a iwo omwe akumva, pakuti ife tonse tikumvetsera. Mu dzina la Yesu ife likupemphera. Amen. Mukhoza kukhala pansi. Tsopano usiku uno ife likuphunzira mu mʼbale wa mpingo wachiwiri. Ine ndikuwaona mbira iwo akulemba zolemba ndi zinthu, ndipo ndi chifukwa chake ine ndikufuna kuti ndizizipanga izi kukhala zomveka nthawi iliyonse. Tsopano mʼbado wa mpingo wachiwiri unkatchedwa mʼbado wa mpingo wa Simuna, ndipo iwo unakhalapo mʼbado wa Simuna unayambitsidwa nthawi yomweyo imene mʼbado wa Efeso unatulukira. Mʼbado wa Efeso unayambira AD 55 mpaka AD 170. Mʼbado wa Simuna unabwera mu 170 ndipo unapita mpaka ku 312. Mpingo uwu ndi mpingo wozunzidwa umene ukuvala kolona wa ofera, ndi mpingo wachisautso. Ndipo lonjezo la Mulungu kwa iwo kwa mpingo wosankhidwa mʼmenemo linaliloti awupatse iwo korona wa moyo. Mpingo uliwonse unali ndi nyenyezi imene inkasungidwa mʼdzanja la Mulungu, imene inkayimira wamthenga kwa mʼbado wa mpingo umenewo. Wopambana yemwe ndikhoza kumuganizira kuti anali mtumiki ku mʼbado wa mpingo wa Efeso, chifukwa Baibulo silimanena kuti iwo anali ndani, anali Paulo, chifukwa iye anakhazikitsa mpingo wa Efeso ndipo anali mtumiki wa mʼbado wa mpingo umenewo, amene anabweretsa kuwala kwa mpingowo umene Yohane Woyera anawutenga iwo kuchokera pamenepo, ndipo kenako Polikapu ndikumapitirira mpaka musi, Polikapu kani mpaka musi.
the Smyrna age.
Sobano, mbado wa Simna, ine ndikukhulupirira ndi zonse zimene ine ndakhoza kuzipeza, anali Ireniasi.
And now I want to
ndipo tsopano ine ndikufuna kuti ndikupatseni inu chifukwa chimene ine ndinamusankhira Ireniasi mʼmalo mwa Polikapu. Tsopano pafupifupi azibusa onse amafuna kuganiza kuti ndi aphunzitsa Baibulo, ngelo ameneyo anali Polikapu. Polikapu anali wophunzira wa Yohane Woyera, izi ndi zoona. Ndipo Polikapu anasindikiza iye anali wofera. Iwo anamubaya iye pa mtima ndipo anamupha iye. Tsopano koma iye anali munthu wopambana, munthu wodziwika, munthu wa Mulungu wokoma, sindikukayikira, mmodzi wa Khristu akulu kwambiri omwe ife tinakhalapo nawo. Ndipo panalibe chilichonse chimene inu munganene chotsutsana ndi moyo wake. Chifukwa chimene ine ndinamusankhira Ireniasi mchifukwa chakuti ine ndikukhulupirira kuti Ireniasi anali pafupi kwambiri ndi lemba kuposa momwe Polikapu analili. Chifukwa Polikapu ankatsamira pang'ono kulingaliro la Chiroma lakuti akhazikitse bungwe, ndipo Ireniasi anali wolimba potsutsana nazo izo. Iye mantheradi ankazitsutsa izo. Ndipo kenako, monga ife tonse tikudziwira, nkhani yayikulu inali ikubwera ku Nicene Council. Imodzi ya nkhani zazikulu inali yakuti ngati Mulungu anali atatu kapena Mulungu anali mmodzi. Ndipo Ireniasi anatenga mbali yakuti Mulungu anali Mulungu. Tsopano mmodzi yekha. Ine ndikhoza kuwerenga kuchokera mu The Antinensian Fathers, mpukulu wa 1, tsamba 412, chobwereza chaching'ono chabe. Ngati mukufuna kuti mulembe zimenezo, mpukulu wa 1 wa The Antinensian Fathers. Ndipo pa tsamba la 12, ndipo ndi ngati inu mukufuna mpukuduwo, ndi gawo lotsiriza la mpukudu wa 3. Inu mukhoza kuwerenga chinthu chonsecho, alipo machaputala angapo azimenezo kapena ziganizo zingapo. Tsopano ine ndiyamba kuwerenga pamapeto kumene pa 20 ndimesate ya izo. Ine sindiwerenga izo zonse koma gawo chabe la izo. Zoyankhula zina zonsezo chimodzimodzi kukhala zikudulutsa udindo wa chinthu chimodzi ndipo chomwe chomwecho. Onani, iye akuyesera kunena zomwe iwo ankamutcha iye Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndipo iye anati ndiwo maudindo osati mayina, maudindo a munthu mmodzi. Izi ndizo ndendende zomwe ife tikuphunzitsabe mpaka na lero. Monga mwachitsanzo ndiyeno ndizokutiridwa mu Chingerezi, Ambuye wamphamvu, Ambuye Atate wa onse, Mulungu wamphamvu zonse, wamwamba kwambiri, Mlengi, Mpangi ndi zina zotero. Awa si mayina ndi maudindo olowezana zinthu zosiyanasiyana koma chimodzi ndiponso chomwe chomwecho. Amen. Mwa dzina limene Mulungu mmodzi Atate ali iye, iye amene zinthu zonse izi anapereka kwa onse, zakukhalapo zabwino, zakukhalako konse. Ireniasi akunena kuti maudindo onsewa akuonkhetsedwa mu dzina limodzi pansi pa Mulungu mmodzi, ndipo iwo ali maudindo chabe azomwe iye anali. Iye anali lozi la Sharoni, ndicho chimene iye anali. Umenewo ndi udindo. Iye anali nyenyezi ya mmawa, iye anali Alpha, iye anali Omega. Amenewo ndi maudindo achimene iye anali. Iye anali Atate, iye anali Mwana, iye anali Mzimu Woyera. Koma alipo Mulungu mmodzi, Mulungu mmodzi, ndipo dzina lake ndi limodzi. Ndipo ndiye chifukwa chimodzi chimene ndimaganiza kuti Ireniasi amalondola mukwake mukuunikira kwake apa kapena kutanthauzira kwa lemba. Chinthu china chimene ine ndikufuna kuti ndikuwerengereni inu chikupezeka mu buku How Did It Happen, ndipo ili ndi la zambiri ya kale. Ndipo How Did It Happen lolembedwa ndi R.C. Hazeltine, mbiri ya kale mipingo yoyambirira. Ndipo apa pa tsamba 180 mphatso za uzimu mu nthawi ya Ireniasi AD 177 mpaka 202. Sobano, chifukwa chimene ine ndikubwerezera izi zikupita pa tepi inu mukuona ndipo izo zidzachotsedwapo ndikukayikidwa pa mabuku.
It was in Irenaeus' time.
Munali munthawi ya Irenaeus, omwe mpingo waukulu watumwe ku France unali ndi mphatso zonse za mzimu woyera. Izo zikuchokera kukufunjitsa kwa iye mwana. Mamembala a mpingo wa Irenaeus ku Lyon, kumeneko ndi ku Lyon, France, anayankhula ndi malilime. Izo sizinali za chilendo kumuona munthu wakufa kuukitsidwanso ku moyo. Majiritso anali zochitika za tsiku ndi tsiku mu ulaliki wonse, mipingo ya ufangeli konsekonse. Irenaeus ameneyo ankadziwa kuphunzitsa. Zozizwitsa zinkachitika pafupipafupi. Kunena zoona, mipingo imeneyo simakhala yopanda maonetseredwe achozizwitsa akukhalapo kwa Mulungu mwina mwamasomphenya. Kuyimitsidwa kwa zinthu zachilengedwe mozizwitsa kuti awakumbutsa Khristu auvangeli za tsiku lija limene iwo anali ophunzira ake okondedwa.
But from the histories of the past we cannot glean a single instance.
Koma kuchokera kumbiri zakale za mbuyomu ife sitingathe kukunkha chochitika chimodzi chakuukitsa wakufa mu mpingo woyamba wa Roma. Ndiwo anthu omwe samati samakhala ndi chidwi ndi mbali iliyonseyo. Iwo amangonena zoona ndi azambiri yakale. Ndi chifukwa chake ine ndikuganiza kuti Irenaeus, chifukwa inu mukuona, anali ndi chikhulupiriro chofanana ndi chimene Paulo ndi ophunzira ankachipereka. Ndi chifukwa chake ndikukhulupirira kuti anali mngelo wa mpingo wa Simuna, chifukwa iye anali. Iye anali ndi zophunzitsa zomwezomwezo za mwamalemba. Ndipo kuphunzitsa kwa mwamalemba kofanana pa maziko a mawu a Mulungu kumabereka chinthu chofanana nthawi iliyonse. Ngati inu muda angotenga mophweka ndondomeko ya Mulungu ndi kukayichita iyo mpaka palemba, zilibe kanthu zimene mipingo ikunena kungodzitsatira izo mene izo zinanenera. Izo zidzabereka chinthu chomwechomwecho. Ndipo ndi zimene Irenaeus ankachita. Tsopano, ine ndikuganiza kuti Polycarpu anali munthu wabwino, mumvetse. Koma ine ndikunena kuti iye ankatsamira kwambiri kuti aupange bungwe mpingo. Ndipo mofanana ndi pomwe Achinikolai ankachitira. Iwo amaupanga bungwe mpingo ndipo amabweretsa ubale pamodzi. Zomwe zimaoneka zabwino mwaluntha, koma inu mukuona mzimu umakhala patsogolo kwambiri paluntha mpaka inu simungaganize nsomo woyenera kwa mzimu. Malingaliro anga apamwamba ndi okwera kwambiri kuposa malingaliro anu, atero Mulungu. Njira zanga ndi zoposa njira zanu. Chotero pali njira imodzi yokha yochitira izo. Ingomutsatirani iye ndi pomwe amachitira. Ndiko kulondola. Tsopano ife tikhoza kuganizira ngati ine mumapita kuchokera apa, ngati ine ndimapita ku Chicago sikuno, ine ndikhoza kupita panja ndikukadzipezera kampasi ndikuti tsopano tiyeni tione Chicago ali mbali iyi. Chabwino, ine ndikhotera kumanja. Ine sindingatuluke mu Jeffersonville. Mukuona, ine ndiyenera ndizipezere mapu a msewu wake. Ndipo pamakhala zoyalidwa. Njira yomveka bwino kuti ndithe kupita ku Chicago kwa ulendo wa maola 6 kapena 7 oyenda pa galimoto. Koma ine sindingakhoze kungodulira njira iliyonse. Ndege singangodulira njira iliyonse. Imakhala ndi msewu wa ndege kapena utali wina wake ndi zinthu zomwe iyo yenera kuwulukira. Madigiri ena ake omwe iyo imeyenera kukhalamo. Pamakhala njira yopangidiratu ndipo Mulungu ali nayo njira. Mulungu ali nayo njira ya mpingo wake ya anthu ake. Ndipo iye sanayikonze iyo nkomwe kuti zilamulilidwa ndi mapapa, makadinolo, bishopu wamkulu kapena oyang'anira akuluakulu. Mzimu woyera ndiye mphunzitsi wa mpingo wa Mulungu wa moyo kuti aukuze iwo. Ndipo chiyero chonse sikimapita kwa kadinolo kapena wansembe kuti zikamupange iye kukhala munthu woyera mu mpingo. Chilichonse anthu wamba amakhala chimodzimodzi basi, amakhala nawo ufulu wochulukanso kwa mzimu woyera monga mlalikali aliyense, mbusa, dikoni, trustee, china chilichonsecho anthu amba. Ndipo chifukwa chimene iwo amadzitchulira izo kuti Chinikolai, monga ife tinali nazo izo usiku wathawu, Chinikolai, ife tinawaswa mawuwo, ndipo tinawatenga iwo kuchokera ku Chigiriki. Ndipo N-E-C-K-O amatanthauza Niko, amene amatanthauza kugonjetsa kapena kulanda. Chiyani N-E-C-K-O, Chinikolai, anthu amba. Kugonjetsa anthu wamba ndi kuwalanda powapatsa iwo kulamulira kwa amuna azibusa woti aziwaphunzitsa iwo ndipo nkumakhala ndi kugamula kwa ukwawo limodzi ndi momwe Nicene Council inachitira chifukwa ambiri anakumana pamodzi ndipo anakonza zoti azichita mu Nicene Council. Ife sitili kufuna kuti tiyankhule zambiri pa zimenezo chifukwa zimenezo ndi zala chinayi usiku ku Nicene Council. Koma kumeneko ndi kumene mpingo wa Roma Katolika unayambira kuchokera mugulu la anthu omwe anali owatembenuza a Paulo woyera ndi Ereniasi ndi Martin woyera kumapitilira musi. Iwo anali akhristu otembenuka mtima akupita ku amachoka ku chikunja amapita ku Chikhristu koma nkafuna kuukokera mpingo kubwerera mukachitidwe ka chipangano chakale monga kukhala ndi ansembe akulu ndi utumwi wolowezana monga papa wina ngati tingakhoze kupitirira nazo kudutsa mu Baibulo ili mungapeze kuti ndizo ndendende basi zoonadi ndi mmene Mulungu anachitsutsira chinthucho kuyambira pa chiyambi pomwe ndipo mbado wa mpingo wa usiku wa thawu anati ine ndimadana nacho icho ndipo chomwechonso mpingo Mulungu sanakonze kuti mpingo uziyendetsedwa ndi anthu. Mulungu amayendetsa mpingo wake ndipo iye amawayendetsa iwo kudzera mu mphatso za mzimu. Mphatso za mzimu zimakhala mu mpingo kuti zikaukonze mzimu ali nawo madindo asanu otumikira mu mpingo wake woyamba wa iwo ndi atumwi kapena mamishonari. Mishonare ndi maitanidwe apamwamba kwambiri amene alipo mtumwi. Mawu akuti mishonare amatanthauza mmodzi wotumidwa. Mtumwi amatanthauza mmodzi wotumidwa. Chifukwa chimene iwo anasankhira kumatchedwa mishonare ine sindikudziwa. Koma iwo ndi atumwi. Chabwino. Atumwi, aneneri, aphunzitsi, alaliki, abusa. Tsopano. Amenewo ndi maudindo ochita kusankhidwa a Mulungu kwa mpingo wake. Ndiye mu mpingo wamba uliwonse mumakhala mphatso 9 za uzimu zimene zimabwera pakati pa anthu. Zimenezo ndi chidziwitso, nzeru, mphatso ya machiritso, kuchita kwa zozizwitsa, kuyankhula ndi malilime, kutanthauzira kwa malilime. Ndipo zinthu zonse izi zimapita mthupi wamba lililonse. Ndipo munthu aliyense mu mpingo amakhala ndi utumiki pa yekha. Ndipo utumiki wa yekha umenewo umayendera limodzi ndi utumiki onsewo kukamangiriza thupi la Yesu Khristu ndipo palibepo. Tsopano kumbukirani izi kuti apa pali ine ndi jambula mizere imeneyi usiku. Mpingo woyamba Efeso, Simuna, Pegamo, Tiatira, Sade, Philadelphia, Laodikaya. Tsopano kumbukirani pamene izi zikupitilira mpingo uwu unali ndi chidzalo cha mzimu koma pamapeto pa mʼbado wa mpingo ife tikupeza kuti iwo unali ukufinyirira panja. Mʼbado wotsatira wa mpingo unafinyira mopitilira pang'ono mowonjeza pang'ono mpaka uwu apa panangotsala kachidutsa kakang'ono chabe iwo linazo zinthu pang'ono. Iye anatero pamene ife tidzafika ku mʼbado wa mpingo wa Tiatira umenewo. Tsopano kumenewo tabwera Mulungu anadzadzutsa wa Chijeremane dzina lake Martin Luther yemwe anadzawubwezeretsa mpingo kachiwiri iwo unadzayamba mopitilira pang'ono. Iye analalikira kulungamitsidwa motsatira kunadzabwera Martin Luther anadzalalikira kulungamitsidwa potsatira kunadzabwera John Wesley ndipo anadzalalikira kuyeretsedwa. Ndiye mu mʼbado wa mpingo uwu apa iwo anabwereranso molunjika kubwerera ku ubatizo wa mzimu woyera kachiwiri ndi zizindikiro zomwezo ndi zodabwitsa zikutsikira pansi pomwe apa ndi pomwe zinadzatulukira kudutsa zaka 1500 za mibado ya mdima ndipo kumeneko ndi kumene wandima kwambiri kapena ndi kumene tinakhala ndi nthawi yayitali kwambiri ya mpingo mu mibado ya mpingo ndiye apa ndi pamene zinayamba kumabwera chokwera lungamitsidwa yeretsedwa ubatizo wa mzimu woyera ndipo baibulo linanena kuti kwa mapeto a mʼbado uno kuti ochepa pang'ono awapa adzafinyidwira pansi chifukwa mpingo omwe uja wa pentekoste udzamba kumachita chinthu chomwecho chimene iwo anachiyamba mbuyo kuno chinikolai o mulungu ndiloleni ine nditseke pakamwa panga mpaka nditadzafika kwa zimenezo inu mukuona zimene ine ndikuona kumeneko mwaona mpaka inu mutaona apa ndipo ine ndikuonetsani inu kuti mtumiki wa mʼbado wa mpingo uno adzadana nazo zipembedzo mzimu udzauka mwana nthawi zonse zakhala zikuchitika ndipo tsopano ife tili ndi tsopano ngati inu mungazindikire izi momwe iwo unali wopambana apa unadzatuluka ndipo potsiriza anadzawubanikitsa iwo njira yonse mpaka kutuluka kenako iwo ukuyambanso kubwerera Luther anadzawukokera iwo mbuyo kulungamitsidwa kuyeretsedwa ubatizo wa mzimu woyera ndiye no pa nthawi yotsiriza kumene iye akubanikitsa iwo mpaka pansi mpaka uwu wangotsala pang'ono kuti utheretu pangotsala pang'ono kwambiri chabe pamenepo ndipo ndi pamene iye akukuwa akuti ngati iye safupikitsa ntchitoyo chifukwa cha osankhidwa sipadzakhala mnofu kuti udzapulumutsidwe mukuona ndi zimenezo tu pa nthawi yotsiriza kumene tsopano muzikumbukira zimenezo tsopano ife tiyambira pa mʼbado wa mpingo wa simuna uwu poyamba ine ndikufuna kuti ndizigawegawe zimenezo apa poyepala lina limene ine ndili nalo tsopano mʼbado wa mpingo wachiwiri pokhala simuna ndipo ine ndikukhulupirira inu nonse mudzavomerezana nane kapena ine ndikuyembekeza inu mukutero kapena mwatheka muli monse kuti Ireniasi anali nyenyezi ya mʼbado wa mpingo umenewo iye anali mtumiki wa mulungu chifukwa iye anasesa dzikolo anapita ku France gao kumusi kumeneko ndipo iye anakakhazikitsako mipingo ndipo umodzi uliwonse wa iyo umakhazikitsidwa pa ubatizo wa mzimu woyera yankhula mʼmalilime kuukitsa akufa kuchiritsa odwala kuletsa mvula ndi kumachita zozizwitsa tsiku ndi tsiku iwo ankadziwa kuti mulungu wa moyo ankakhala pakati pa anthu ameneyo anali munthu wa mulungu chifukwa yesu anati palibe munthu amene angathe kuchita kapena anthu anati palibe munthu amene angachite ntchito izi pokhapokha mulungu atakhala naye iye uyo anali Nekodemo amene anamuuza Yesu zimenezo tsopano mzinda wa zamalonda malo okulitsira akulidya ndi kumadzulo mzinda wachitatu mmakulidwe ku Asia mzinda waukulu wa doko wodziwika chifukwa cha chuma makachisi nyumba masukulu mankhwala ndi sayansi Ayuda ankakhala ku Simuna ndipo iwo anawalalikira anthu aku Simuna Polikapu anali bishopu woyamba wa ku Simuna Polikapu ndi antchito ena okhulupirika anakhazikitsa chikhulupiriro chakuya cha Mulungu mwa Asimuna okhulupirira azibambo oyambirira a mpingo anapereka chilimbikitso cha choonadi kwa Simuna
The church age of Samaria the name of the church was Samaria
Mbado wa mpingo wa Simuna dzina la mpingo linali Simuna Simuna kani ilo limatanthauza kuwawa mule zimalumikizana ndi akufa chifukwa iwo amafa mpingo ozunzidwa mulungu ankawatcha iwo ozunzidwa mulungu amayang'ana pakuzunzidwa kwawo ndipo anapereka chisomo kuti apitire izo iye amayang'ana pa zisautso zake ndipo anawapatsa iwo chigonjetso pa imfa amayang'ana pa umphawi wawo ndipo anawapatsa iwo chuma mwa iye mpingo wa Simuna unadutsa mung'anjo ya moto ya masautso koma linali fungo lonunkhira labwino kwa iye ndiwo otsalira aja tsopano osati mpingo onse wa Simuna wotsalira okha ndi amene ine ndikuwanena masiku akulu 10 achisautso akutanthauza zaka 10 zachizunzo cha magazi ine sindikudziwa ngati ndingathe kutchula dzina limeneli kapena kulitchula ilo kapena ayi uyu anali mfumu pa nthawi imeneyo ine ndikukhulupirira anali mmodzi wokhetsa magazi kwambiri kuposa mmodzi aliyense wa iwo kuyambira Nero mu 67
D-I-O-C-L-E-T-I-N
D-E-O-C-L-E-T-E-R-N mchaka cha 303 mpaka 312 AD. Mulungu akumulimbikitsa Simna kuti akhale okhulupirika kufikira imfa monga iye anali. Ndipo ine ndidzakupatsa iwe korona wa moyo monga momwe Atate wandipatsira ine. Mulungu analonjeza wogonjetsayo masauzo chigonjetso pa imfa yachiwiri. Musawaope iwo omwe angaphetupi, koma iye amene angathe kuononga solo kapena kupha solo. Iwo anthu akusimna anali woti apirire mpaka kumapeto. Musaope anthuno, ndipo korona wa moyo adzapatsidwa kwa inu. Kuzunzidwa kwa Chikhristu mibado kukuimiriridwa mibado ya mpingo wa Simna ndi zofunikira kwambiri. Ife tikufuna kuti tifike kwa izo pang'ono pokha, Ambuye akalola. Tsopano ngati ena inu mutaphonye zina za izi pamene ngati ine ndikuzilemba izo mofunirirapo pang'ono kwambiri kwa kalasi yonseyi, ndiye tidza ndife inu ndithudi mutha kudzazipeza izo kuchokera kwa ife nthawi iliyonse yomwe inu mungafune kutero. Ife tidzakhala okondwera kutero kuti tidzakupatseni inu zimenezo. Mundikhululukire ine. Tsopano pa mutu wa 2 ndi ndime ya 8 ife tikuyamba usiku. Tsopano kodi ife tinamusira iye pati usiku wa thawu? Iye ndithudi anali angadana nacho chinikolai chimenecho kulondola uko. Tsopano kodi Mulungu akuchita chiyani? Zimene timayenera kuti tizifufuze poyamba vumbulutso la Yesu Khristu, yemwe iye ali ndi chimene iye ali. Tsopano chinthu chachikulu chotsatira, ife tikupeza kuti iye amadana ndi chilichonse chomwe chingayika chilichonse kuti chizilamulira pa mpingo wake kupatula iye mwini. Iye ndi Mulungu wa nsanje. Momwe ine ndikufunira nditayima chifukwa ife tangotsa ndi ndime zina izokha kuti ndiwerenge mobweza kanthu kena kakang'ono. Ndi angati angakumbukire nthawi imene uneneri wabwino Samueli pamene Israeli yense ankafuna kumakhala monga dziko lonse? Kodi ine mukukumbukira zimenezo? Ndipo aneneriyo anawawuza iwo anati, inu mukulakwitsa, koma iwo ankafuna kuti azikhala monga Afilisiti ndi monga a ena onse iwo. Chabwino, ndizo ndendende zimene zinachitika mu mbado wa mpingo woyamba kumene uwu. Ndizodabwitsa kuti anthu samafuna kuti Mulungu aziwatsogolera iwo. Iwo amafuna kuti azitsatira, iwo amafuna munthu wina wake. Israeli anapanga kulakwitsa kwakukulu kwambiri kuposa zonse zomwe anayamba azipangapo pamene chisomo chinali chinawapatsa kale mneneri mtsogoleri. Chinawapatsa iwo mwana wa nkhosa monga chitetezero, ndipo chinawapatsa iwo chakudya kuchokera mmiyamba ndi zinthu zabwino zonse zimene chisomo chinawapatsa iwo. Ndipo komabe mu Exodo 19 iwo ankafuna lamulo, iwo ankafuna kuti azipanga madokotala awo Mulungu ndi kukhala nawo amuna ena. Iwo ankafuna kuti azikhala ndi kanthu koti azichita mwa iwo nawonso. Munthu nthawi zonse amayesetsa kuchenjera kuti amupose mlengi kumene yomwe anamupanga iye. Ndipo iye samachita chinthu koma kudzipha yekha, monga malamulungu angapo apitawo ine ndinalayikira pa chipembedzo chosakanizika. Ndipo ndizo ndendende, pamene inu musakaniza chilichonse icho sichingakhoze konse, icho chimatha, icho chathedwa, icho sichingabwererenso aponso. Mphongolo sangakhoze kudziberekanso konse ndi kudzakhala ndi mphongolo wina, chifukwa iye ndi mphongolo, iye ndi wosakanizidwa. Chimanga chabwino inu simungathe kukolola chimanga chabwino kuchokera ku chimanga chabwino cha hybrid. Izo sizingatheke nkomwe, icho chikhoza kumera, koma icho sikimakhala chabwino nkomwe. Inu simungakhoze kuchita zimenezo. Chilichonse chimene chili chosakanizidwa sichabwino ayi, ndipo chipembedzo chosakanizidwa sichabwino ayi. Bola ngati inu mukuyesera kuonjezera china chake kuchimene Mulungu ananena, kapena kuchita china chake chimene Mulungu sakufuna kuti inu muzichita, ndi chipembedzo chosakanizika. Izo zikhoza kuoneka zokongola. Chimanga cha hybrid chimaoneka chokongola kuposa chimanga cha makolo. Mphongolo yokalamba imagwira ntchito kuposa abulu awiri. Chabwino, izo sikugwira ntchito mʼbale, ndi chisomo chimene timapulumutsidwa nacho. Ife sitimapulumutsidwa chifukwa cha zintchito, koma mwa chisomo. Chotero izo zikhoza ine ndikuyembekeza simukuganize kuti zoyankhula izi inu mwakhala mopanikizika, ndipo ine ndikuzimverera izo pamwamba pano. inimukuona chifukwa pali ya presbyteria a methodist ndi mitundu yonse mkati muno ife tikudziwa zimenezo ndipo chotero ine ndikuzimverera izo ndipo inu mwena mumasuke pang'ono inu eni kwa kanthawi muzipanga kudzigwedeza kuja chomwecho tsopano mvetserani chilichonse cha hybrid si chabwino inu mwayenera kutenga chapachiyambi momwe mulungu anachipangira icho mukatero mukhala ndi china chake chimene chili chenicheni tsopano ife tikupeza ndiye kuti mpingo uwu wa israeli pamene iwo ankapitirira chitsogolo mulungu anali atawadyetsa iwo ndipo atawasamalira iwo ndipo anawachitira iwo chilichonse ndipo potsiriza iwo anayang'ana kwa afilisiti ndi amori ndi ena osiyanasiyana ndipo anati ife tikufuna mfumu iwo ali ndi china chake chimene ife tilibe ndicho chinthu chomwecho chimene anthu akuchita lero ena awa alongo athu amayang'ana pa televizhoni ndi kumuona Gloria Swanson kapena aliyense amene iwo ena akazi amenewo atavala mtundu wina wa diresi ndipo iwo sangakhoze basi kupirira izo mpaka iwo atapeza yawo mukuona mukamaona mkazi wina mtawuni oh kodi izo si zabwino inu mulinazo chiyani ndi zimene iye wavala anthu ndi achoncho basi ine ndinati ndi tsiku la kutsanzirana wina amafuna kumutsanzira nzakeyo inu mutenge pali Elvis Presley ambirimbiri tsopano ine ndikukuwuzani inu simungathe kuwadzazitsa iwo mʼmagalimoto okhala ndi ngolo awo chifukwa iye anakhala wotchuka muzachithupithupi zotsanzira ife tili mu chinthu chomwechomwecho mchipembedzo ine ndimawerenga mbiri yakale ya Martin Luther ndipo aliyense wa inu aza mbiri yakale mukudziwa iwo anati sichinali chinthu chachinsinsi kuti Luther anatsutsa mpingo wa katolika ndipo nkumapitirira nazo izo koma chinsinsi chachikulu kwambiri chinali chakuti iye amakhoza kudzutsa mutu wake pamwamba pa zotentheka zonse zimene zinatsatira chitsitsimutso chake ndipo nkukhalabe ndi mawu ndi chimene chinali chozizwitsa momwe mulungu anamusungira iye kukhala womvetsa zinthu ndi wosakhotakhota tsopano chotero iwo anabwera kwa Samueli iwo anati utipangire ife do kapena utipangire ife mfumu ndipo ambuye anamuza iye kuti iye wakana lingalero limenelo ndendende basi zomwe iye anazikana kuno ndi bungwe bodzimodzi basi monga iye anazikanira izo iye amakana mabungwe iye samakana magulu koma bungwe magulu ife tiyenera kukhala nawo iwo koma bungwe ife sitikuyenera kukhala nalo chifukwa ilo limalemba malire ndife akuti ndi akuti kodi ndine mkhristu ndine wa methodist kodi ndine mkhristu ndine wa baptist zimenezo sizitanthauza kanthu kuposa nkhumba mukhola izo zilibe kanthu kochita ndi icho ayi mkomwe mkhristu ine ndinamufunsa mtsikana usiku wina pa nsanja kodi ndiwe mkhristu iye anati bwanji ine ndikupatsani inu kuti mumvetsetse ine ndimayatsa kandulo usiku uliwonse ngati kuti zimenezo zinali ndi chochita chilichonse ndi chikhristu bambo wina anati chabwino ndine wachimereka ndithudi chabwino zimenezo zilibe kanthu kochita ndi icho palibe pokalikonse ndiwe mkhristu chifukwa ndiwe wa ufumu wina uko nkulondola ndipo ndiwe iwe uli mu ufumu wina mwamba tsopano kodi Samueli anachita chiyani chinthu chomwechomwecho chimene mulungu anachita apa Samueli anamuyitanitsa Israeli pamodzi iye anati tsopano mvetserani kwa ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake kodi inakhalapo nthawi imodzi pamene ine ndinakuwuzaniko inu chilichonse chimene sichinali choona anati ine ndine mneneri wa mulungu pakati panu ndiwuzeni ine nthawi imodzi yomwe ine ndinakuwuzanipo chilichonse mu dzina la ambuye chomwe sichinadzachitike ndi zimene samueli ananena kwa iwo iye anati ndipo kodi mulungu sanakudyetseni inu ndikukusamalirani inu ndikupanga zinthu zonsezi anati inu mukuchita tchimo poyesa kumachita monga mafuko enawo iwo anati iye anati ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chakenso kodi ine ndinayamba ndatengapo ndalama iliyonse kwa inu kodi ine ndinayamba ndakupemphanipo chopereka kapena kodi ine ndinayamba ndakuwuzanipo inu chilichonse mu dzina la ambuye chimene sichinadzachitike iwo anati ayi inu simunatengepo ndalama zathu izo nzoona ndipo inu simunatiwuzepo ife kalikonse mu dzina la ambuye kamene sikanadzachitike iye anati ndiye ndimvereni ine inu mukuchimwa poyesa kuchita monga ena onse a iwo koma iwo ankafuna mfumu muli monse mose labadira kaya kuti zinali zolondola kapena zolakwika iwo ankafuna kuchita lingaliro lawo ndicho chinthu chomwecho chimene mpingo unachita komwe kuno ku Efeso iwo anatenga chiphunzitso cha chinikolai ndipo pamene iwo anatero izo zinawakankhira iwo mkati momwe kuti atembenuze chikunja ndi chikhristu kukhala chimodzi ndipo zinayambitsa zaka 1500 za mibado ya mdima ndipo pamene Luther anawachotsamo iwo ngati kuzungulira kwa chiwiri achilutera sanachite chinthu chofanana ndi chimene iwo anachita mbuyo ku Efeso ndende tsopano ngati inu mungazindikire zoyikapo nyalizo sizinayikidwe mofanana monga chomwecho izo zinayamba chotsika mbali iyi ndipo nkumabwera chokwera chabwino chokwera kwambiri chinali patali ndi kumene iye amayima chinali ichi pamwamba apa ndipo chikhristu chimazimirira pang'ono pamene chimachoka pamene iye amayimirira mmaonekedwe a mtanda monga ife tingamuonere iye mu mutu wa fo mmaonekedwe a mtanda monga chonchi ndipo ili ndi dzanja lake lamanja ilo linali dzanja lake lamanzere tsopano pomwe apa iye anali ndi dzanja lake pa mpingo uwu ndi pa mpingo uwo iye anali zonse alfa ndi omega ndipo zoona onse anali pakati pa ziwirizo zilepo zina zonsezo koma motsindika iye anati alfa ndi omega iye anali ndi utawaleza pa mutu pake chimene chinali pangano lake tsopano ngati inu mungazindikire kuwala kwa pentekoste kumene iko kunayambira pang'ono kunadzazimirira amunawa ireniyasi polekapu ena onse aiwo anasindikiza umboni wawo ndi magazi awo mpaka pomaliza zinafinyira chikhristu mu mdima waukulu wa masiku tsopano taonani mbado woyamba mbali inayo ya mtumbira waukulu kubwera uko kunali kuwala pang'ono kuwala kochuluka kenako kuwala kochuluka onani momwe iko kunayambira kumawala kenanso kumabwera ku tsiku limenelo ndipo tsopano kumapeto kwa mbado uno zinanenedweratu apa kuti zidzafika ku Laodikaya wofunda tsopano ndi izi apa bwanji ngati chinthu ichi apa chinawabweretsa iwo kwa ichi ife tingafuniranji icho kuno mu pentekoste ndipo inu mukudziwa baibulo linati padzakhala chirombo ndipo ife tikudziwa kuti ndizo upapa wa chiroma ndiko kulondola ndendende ndiyeno iwo akanadzapanga fano kwa chirombo chimenecho kodi fano ndi chiyani china chake chopangira mofanana monga icho ndipo ndicho chitaganya cha mipingo ndipo pentekoste ili mmenemo idzafikapo nthawi yoti mwina mudzakhala wabungwe kapena inu simudzatha kutsegula khomo lanu tsopano inu onani ngati zimenezo sizoona ndi chifukwa chake ife timazipuntha izo kuti zife inde bwana inu simudzatha kutsika kuposa zimenezo iwo adzayesetsa kuti akupanikizeni inu moyipa kwambiri mpaka iwo atayesetsa kuti sadzakulolani inu kuti muzigula kapena kugulitsa pokhapokha inu mutakhala ndi chilemba pa inu izo zikuzibweretsa izo mkati ndizo chimodzimodzi basi monga tsiku lijali iwo ankawawotcha iwo ine ndinayima pamenepo mu bwalo limenelo ndinalira ngati khanda pamene ndimayang'ana ku mtunda uko kumene omenya amakhala mu bwalo la kalelo ndipo ndikuziona zinthu zimenezo ndikudziwa kuti ambiri abale anga chikhristu anadyedwa ndi mikango ndipo ndipo anang'ambidwa mzidutswa pa bwalo kumeneko ndipo akazi ndi ana ang'ono ndi zinthu ndipo ine ndikuganiza ngati iwo onse ankapita mthaka mwachikhulupiriro kodi ine ndiwalole apite mthaka pano ayi bwana mʼbale mulungu ndiloleni ine ndimire chikhulupiriro chomwe chinaperekedwa kamodzi kwa oyera chinthu chomwe chija zilibe kanthu ndizosatchuka bwanji wina wake nthawi zonse amafuna kunena chabwino wina wake ananena osati kale kwambiri ndi atumika ngati otchuka mundamu andiyimbira ine ndikuti mʼbale Branham ngati inu simusiya zimenezo bungwa lililonse lizitsutsana nanu inu bwanji ine ndinati alipo mmodzi yemwe sakelo ndiye mmodzi amene ali kumwamba ndiye mmodzi yemwe ine ndikumuyembekezera kuona tsopano ine ndimawakonda anthu mu bungwe lililonse ndithudi koma kodi ine ndinayamba ndakuwuzanipo inu chilichonse chimene ambuye mu dzina la ambuye sichinadzachitike mukuona kodi chilichonse chimakhala chikunenedwa ndi kuchitidwa molondola kodi ine ndinayamba ndakupemphanipo inu ndalama ndiye mukhale kunja kwa mabungwewo zikhala mfulu mwa Khristu muziola mzimu woyera nthawi zonse muziyendelera mkati ndi kunja kwa mpingo chinthu chokhacho chofulikira muchotse zosiyana maganizo pang'ono izi zikhale kutali ndi inu timalingaliro tating'ono ndi kumvelera kwa chilendo pang'ono pozungulira inu za abale ndi zinthu monga choncho zisaseniko izo musalole muzu woyipidwa uliwonse ulowe konse moyo mwanu ngati inu mutero izo zidzakuumitsani inu kulondola muzikhala ndi chikondi ine sindikusamala kuti anthu akukudani inu mochuluka bwanji inu muziwakonda iwo muli monse ngati inu simungachite zimenezo inu mukusowa inu simuli inu simunasindikizidwe inu mungadali ndi malo omasuka panobe chotero kazibwerani mubwerere ndipo akasindikizire pamenepo bwinobwino ndi magazi a Khristu iwo adzakuyeretsani inu kuchoka ku mizu yonse yoyipidwa inde tsopano onani koma ife tikuyesetsanso mdalitso wa Pentecoste unagwa cha 1906 kwina kwake kumeneko pali mtumiki amene wakhala nafe usiku uno mmishonale wochokera ku Tibet mmodzi wafi ine sindikunena izi chifukwa iye ali pano ine ndikudalira kuti sanapite kwawo ine ndikuganiza kuti iye akadali pano anali wotati yankhule ife pang'ono ine ndisanafike kuno ndipo munthu ameneyo amakumbukira koyamba kwa Pentecoste kunalibe bungwe lililonse aliyense amakhala ndi zinthu mofanana ndizopheka bwanji kutenga sitepe yolakwika pamenepo ndipo mwezi maonekera zabwino kwa aluntha taonani Israeli ankadziwa pang'ono pamene iwo analatayima kunja uko pa gombe akufula tsopano inu mukuti chipembedzo cha mtunduwu ndi china chake chatsopano bwanji ndi chakale kwambiri chimene chilipo ndithudi ngakhale dziko lisanapangide mkomwe iwo anali akufula ndi kumatamanda mulungu mulungu ananena chomwecho anamufunsa Yobu kodi iye anali kuti pamene nyenyezi za mmawa zinkayimba pamodzi ndipo ana a mulungu ankafuula ndi chisangalalo zimenezo zinkachitika dziko lisanalengedwe mkomwe koma tsopano tayang'anani pa Israeli anali ataona zozizwitsa ndiyo Pentecost yoyambirira Israeli Pentecost ya tsiku limenelo tsopano iwo anali atabweretsedwa kuchokera ku Igupto mulungu anali atawadalitsa iwo anawapatsa iwo mitundu yonse ya zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa ndipo anawawombola iwo ndipo pamene iwo anayima pa gombe limenelo ndipo nakhala ndi msonkhano wa chipentekoste iwo anatero tsopano mvetserani mose anayimba mu mzimu ndipo Miriamu anatenga mkhotcho ndipo anathamanga kutsika gombe akumenya mkhotcho imeneyi akuvina mu mzimu ndipo ana akazi a Israeli anamutsatira iye akuvina mu mzimu ngati umenewo si msonkhano wa chipentekoste ine sindinauwonepo umodzi iwo sanakhulupirire kuti dziko lolonjezedwa linali zaka 40 mtsogolo mwawo ilo linali pafupifupi mamayilosi 40 okha koma zinawatengera iwo zaka 40 kuti amalize mamayilosi 40 ndi chifukwa chakuti iwo anasanga chinthu cholakwika iwo anasanga kukhala ndi lamulo m'malo mololera mzimu woyera kuti uziwatsogolera iwo lawira moto linkawadutsitsa iwo ndipo linkawatsogolera iwo iwo ankafuna kuti akhale ndi china chake choti azichita okha iwo ankafuna kukhala ndi ansembe ena ndi olemekezeka ena ndi mbalume pang'ono zomwe iwo akanamakanganapo m'malo momangopitirira ndi kuwulola mzimu woyera uziwatsogolera iwo iwo anali mu mzimu mulungu anali atapereka chilichonse koma iwo ankafuna kuti akhale ndi china chake choti azichita mu icho chimodzimodzi ngati kusakanizanso kachiwiri isiyeni ng'ombe yokha musiyeni kavalo yekha chisiyeni chakudya chokha iwo sayansi imazinenera mu Reader's Digest nkhani ya zimenezo ngati iwo azipitiriza kumasakaniza zakudya ndipo anthu nkumadya izo monga nkhuku iwo ayitenga nkhuku yosauka imeneyo mpaka iyo ilibe mapiko kapena miyendo ndipo ngati iyo igona iyo imadzigoneka yokha kuti ife izo zimangokhala moyo kwa chaka ndipo minofu yake imakhala yofewa kwambiri mwati simungathe kuidya iyo nkomwe ndipo anthu akumadya izo zikuwapotoza anthu kukonkulondola ino mkudziwa kugonana muna ukauka kwa churuka pafupi 40% mu United States chaka chapitacho ndipo kadini mumadziwa kuti science imada akazi akumakula mapewa awo ndipo mkumachepera mchiuno ndipo amuna akumachepera mapewa awo ndipo akumakula mchiuno inu mukudya mbeu zopotozedwa ini mukudya zinthu zopotozedwa chupiranu linapangidwa kuti lizikula bwino ndi zinthu zachirengedwe ndipo izo zikuchita chiyani izo zikusintha ngakhale njira yachilengedwe ya amuna ndi akazi mpaka hore uno ngakhale boma lathu ndi chilichonse chadzaza ndi zopotoza kodi iye akuchita chiyani iwo akuzibweretsa izo pa iwokha ndi mtengo wawo wachidziwitso akudzipha okha bwererani kuchiyambi chisiyeni chokha chilengedwe musiyeni yekha mulungu musunge mpingo muzimuolera ndipo chokanipo pana bishopu onse awa ndi mapapa okhala ndi mitundu yonse yachiphunzitso bwererani komwe ife tinayambirapo mubwerere kumeneko yesu atabwera usiku uno ine mungati ndine wa methodist iye angati izo sizinali chomwecho kuyambira pachiyambi ndine wa presbyteria izo sizinali chomwecho kuyambira pachiyambi pachiyambi panali chiyani chokuchitikira chapa pentekoste cha ubatizo wa mzimu oyera ndi momwe iwo unayambira koma onani ife tinachita kuzipotola izo oh zimapangitsa kukhala zokongola ndithudi mpingo waung'ono umenewo atayima kuzungulira pamenepo akuvina ndi kumafuula ndi kumakayenda pa nsewu ndipo anthu kumaponyera miyala pa iwo kumawaseka iwo ndi chilichonse monga choncho zimenezo sizokongola kwambiri koma tsopano ife tili ndi mayamiko akulu ndi kachikhulupiriro ka atumwi ndipo oh dokota PhD LL awiri ma LD wakuti ndi wakuti amusathu ndikumatulukako ndikumati aman ngati mwana wa ng'ombe yemwe akumva kupweteka ndikumapitirira nazo monga choncho mtundu wonse wa zinthu zimenezo ine ndikupepesa ine sindimatanthauza kuti ndinene zimenezo mundikhululukire ine ine sindimatanthauza kuti ndinene monga choncho mukuona ine sindimatanthauza zimenezo zimenezo ndi zosamuyenera wantchito wa mulungu koma taonani onsewo ine izo zinangobwera m'malingaliro wanga mwaona koma kuyimirira ndi kunena zinthu zosiyanasiyana zonsezo monga choncho kuphunzira pasanati inu mukudziwa nkuti tsopano ayi siunanene bwino zimenezo aman ine ndimakonda msonkhano wabwino wachikale wachipentekoste kumene mphamvu ya mulungu ikugwa ndipo inu mumangokuwa ndi kumafuula ndi kumatamanda mulungu kumakhala ndi nthawi yopambana ndiyo njira yake mzimu utawagwira anthu koma ife inu simungamumve ameni nkomwe aponso ndi aman komabe ndi pamene ife timapeza inu mukuona mabungwe awa ndi wowuma amanyada tsopano anachita apo kodi unalipo ulosi wonena za zimenezo inu mukukumbukira ulosi wa paulo usiku atha ine ndikudziwa kuti ndikachoka ine mimbulu yolusa idzalowa pakati panu ndipo amuna agulu lanu lomwe lanu mu mpingo mwanu momwemo mpingo wa roma katolika umenewo azidzabwera adzauka pakati panu ndipo adzakokera ophunzira kuti awatsatire iwo ndipo mimbulu ya paulo ife likupeza inadzakhala achinikolai mvetserani pa mzimu kuyankhulanso kudzera mwa mneneri masiku otsiriza zidzafika nthawi zowawitsa chifukwa anthu adzakhala wodzikonda okha ndine dokotala wakuti ndi wakuti inu musandiwuze ine za iwo tsopano ine ndikupatsani inu kuti mumvetse kuti ndine wa presbyteria haleluya kapena ndine wa pentekoste kodi zimenezo zikupanga kusiyana kotani ngati inu simuli wa chipentekoste mwachilengedwe zokuchitikirani za izo mwaona inde bwana ndine wa assemblies ndine wa mpingo wa mulungu chabwino zimenezo kodi zimenezo zimapanga kusiyana kotani kwa mulungu muyenera kukhala aufumu mwamba kumeneko mwaona uko nkulondola tsopano ngati mukuona zinthu zonse izi zangokhala chipirikiti cha chisangalalo tsopano ilo linati iwo akanadzakhala ammutu amalingaliro apamwamba okonda zosangalatsa kuposa kukonda mulungu iwo sangapita kutchalitchira mulungu usiku bola ngati pali pologalamu ina yake yabwino pa television mai nthawi zonse iwo ngakhale mipingo ili ndi magulu a mpira ndi maphwando a msuzi ndi maphwando a masewero
lovers of pleasure
ndi okonda zokondweretsa koposa kukonda mulungu okuswa pangano onenera anzawo zoyipa osakhoza kudziretsa ndi onyoza iwo amene ali abwino awa kumawanyoza iwo mwaona awa kumawanyoza awo kumawatsamwitsa iwo onyoza iwo omwe ali abwino
oh
inu mukuti iwo ndi achikominisi mbale oh ayi 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 amutu amalingaliro apamwamba okonda chosangalatsako posa kukonda mulungu okuswa pangano onera nzawo zoyipa osakhoza kudziretsa onyoza iwo omwe ali abwino okhala nawo maonekedwe zochitika zachipembedzo mwaona wokhala nawo maonekedwe awo mulungu koma kumakana mphamvu yake kodi inu mungakhale chiyani mu tsiku lino onani okhala nawo maonekedwe awo mulungu kumapita kutchalichi mwa uzimu basi monga mmene mungakhalire la mulungu ndipo kumavala kabudula la mulungu masana kumachecha pabwalo ndi kumamwa panja wa Otheus 92 ndipo abusa amatuluka panja ndi kukasuta ndudu ndi kubwereranso inu mukudziwa kukhala nawo maonekedwe awo mulungu chabwino abusa iwo ali ndi tchalichi kutunda uko iwo amandiuza ine kuti dona anachiritsidwa tsiku lina ku Khan zankhutu masiku azozizwitsa anapita chabwino inu mukudziwa chiyani ine ndinapita uko kuchalichi chaching'ono usiku wina mishoni yaing'ono ija uko pakona ndipo kumeneko khonali wina wake amayimirira pamwamba apo amayankhula china chake chibwi oh kondinu usadzayende konse ndi songa zimenezo amenewo ndi agalu wopenga ma iwo sadzaphunzitsike nazo zimenezo amenewo ndi oyera odzikulubuza inu musadzati nkomwe wokhala nawo maonekedwe awu mulungu ndipo nkumakana mphamvu yake kwa oterowo chokaniko pakuti awa ndi amene amayenda nyumba ndi nyumba natsogolera akazi opusa otengeka ndi zilakolako zosiyanasiyana wosakhoza konse kuphunzira kapena kufika kuchidziwitso chachoonadi ndizo ndendende kulondola ndi zimenezo tu gulu la chithandizo la azimayi gulu ili ilo pingo osauka uli ndi magulu ambirimbiri mwakuti ukulepheranso kulalikira uthenga abusa sangakhale nawo koma maminiti 20 ndipo ayenera kulankhula za china chake pamenepo mukuona ngati satero gulu la madikoni likumana nawo iwo inde bwana oh mbale kodi mbusa wabwino amayenera kuchita chiyani lero angochita mwakukhoza amene iye angathere kuima pamenepo ndi kudula miyendoyo pamene ikufunikira kutero ndi kulola zidutswa zigwere pomwe izo zingafunikire ndi kuponyera izo kunja uko ndizo zonse inde bwana uko nkulondola osati osamulekerera aliyense kungowalalikira mawu ndi kukhala nawo iwo molondola kumangowakhomerera iwo ngati akuponyerani inu mundende kawalalikireni iwo mundende ngati akakuyikani kwina kulikonseko kalalikireni kulikonse kumene inu mungapiteko kazingomapitirirani nazo kumalalikira ndiko kulondola tsopano ndi zomwe zachitika mwaona iwo akuzibanikitsa izo tsopano tikubwera ku umbado wa Simuna ndi meya
8
wa mngelo wa mpingo wa Simuna lemba zinthu izi anena woyamba ndi wotsiriza amene anali wakufa ndipo ali ndi moyo ine ndikufuna kuti inu muzindikire nthawi iliyonse yomwe iye akudzionetsera yekha ku mbado wa mpingo iye amapereka china chake chawu mulungu wake ndicho chinthu choyamba chimene iye amayesetsa kuti achidziwitse kwa mpingo kuti ndichawu mulungu wake iye ndi mulungu inu mukuona nkhani yayikulu kumbuyo kuno yomwe Irenaeus ndi iwo ankakanganirana iwo ankayesera kumanena kuti mulungu mukuwala kwa dziko kutatu ndipo ndi mulungu mwa anthu atatu ndi mulungu mwa ichi iye anati kulibeko chinthu choterocho ndi maudindo a munthu mmodzi ndipo ameneyo ndi mulungu wamphamvu zonse uko nkulondola chotero inu musatero iwo amakhala nazo izo nthawi zonse ndipo mulungu apa pachiyambi akudzionetsera yekha chachimodzi chawake chamaumulungu ake inu mukuona iye akudzionetsera yekha
poyamba apa. Ine ndine iye amene anali, amene alipo, ndi amene adzabwera. Ndipo ndine wamphamvu zonse. Apa iye akuyamba ndi mbado wa Simuna tsopano. Tsopano mvetserani kwa iye, ine wangelo wa mpingo wa Simuna, ndipo ife kukhulupirira kuti ameneyo ndi Ireneas. Lemba, zinthu izi anena woyamba ndi wotsiriza. Mukuona anadzionetsera yekha ndine Mulungu tsopano wambado wa mpingo uno ine sindikufuna milungu inayi kapena isanu yosiyanasiyana kuno ine ndine Mulungu mwaona ndi zimenezo tu amene anali wakufa ndipo ndi wamoyo amen tsopano amenewo ndi malonje tsopano Simna amatanthauza kuwawa ndipo amachokera kumawu akuti mule mule.
And the first church,
ndipo mpingo oyamba, mpingo oyamba ndi unali utataya chikondi chake choyamba, mpingo wa Efeso. Ndipo mpingo uwu unayamba kukhala nawo muzi wakuwawa kumabwera mwa iwo chifukwa chakuti mpingo uwu, mpingo waukulu, gawo lalikulu, ambiri a iwo nthawi zonse amakhomerera motsutsana ndi mzimu oyera kuti ukulamulira mu mpingo. Ndipo iwo ankafuna kuti azidzilamulira iwo eni. Iwo ankafuna kukhazikitsa usembe. Iwo ankafuna kuti azichita monga anthu achipangano chakale ankachitira. Iwo ankafuna usembe. Ndipo iwo ngati milungu yachikunja kumbuyo uko kumene iwo anatembenuzidwako, iwo anali ndi ansembe ndi ena otero a Jupiter. Ndi ansembe a Venus ndi ena otero. Iwo ankafuna kuti abweretsemo mwa iwo chinthu chomwe chomwecho kuti awapange amuna awa. Maona chinthu chonsecho ndi chachikunja kuyamba ndi kuyamba. Achikunja onse amakhala nawo ansembe amenewo ndi zinthu zonga zimenezo. Koma mpingo wa Mulungu wamoyo ndi zachilendo kwa iwo. Kristu ndiye wansembe wathu, wansembe wathu wankulu. Ife tili naye wansembe wankulu gome nalonso limene ife timadyerapo. Tsopano mpingo uwu unayamba kuphukira muzi wakuwawa chifukwa chiyani? Iwo ukayipidwa ndi iwo amene amafuna kuti azipitilira ndi mzimu woyera. Chikondi chinali chitazizidala ndipo iwo anali kuyesera kusinthanitsa icho ndi tizikhulupiriro ndi zipembedzo. Amachoka kutsogoleri wa mzimu woyera. Taganizani za zimenezo. Ndi chifukwa chake kuwawa kunali mwa iwo. Chabwino. Tsopano mpingo oyamba kuwawa kunayamba kukwawiramo. Mpingo wachiwiri kunonjezekera pang'ono. Ndipo potsiriza iko kunakwawira mkati chifukwa iwo anali kupanga mpingo wabwinoko. Iwo ankaganiza kuti akutero. Pomwe apa iwo anali ndi chida chake cholemekezeka. Anthu opambana achiroma amakhoza kubweramo chifukwa chiyani? Iwo anali ndi papa, iwo anali ndi amuna otchuka makadinolo ndi zina zotero. Iwo amavala bwino. Iwo anali atachokako kuphokoso lonse ndi chilichonse zimene iwo anali nazo. Amangokhala chete kuonetsera kuti iwo amafa. Iwo amafa. Ndipo chotero iwo anakhala olemekezeka ndipo anapanga thupi labwinoko. Chinthu choyambirira pamwamba apa iwo anali nacho chinthu chonsecho muchipembedzo chachikulu chachipembedzo chalichi chachiroma chapa dziko lonse, mpingo wa Roma Katolika mu mbado wa mtima. Chabwino atatero iwo anakhala ndi olemekezeka ndipo iwo anali ndi kalasi. Izo zinali zokongola kwambiri kuposa mamwe iwo ankakonda kumayima banja pa nsewu ndipo amayenda muzikopa za nkhosa ngati zikopa za mbuzi ndi wosowa ndipo amachekedwa pakati ndi kumasekedwa ndipo amanyozedwa ndipo monga Paulo ananenera mu Ahebri mutu wa 11 bwanji chali chichopambana chachikulu ichi chovala mwinjiro wabwino ndi zovala za mkati ndi zinthu zina zonse izi zomwe iwo amavala monga choncho ndi tudi. Izo zimaoneka zolemekezeka. Habambo busa dokotala, habambo akuti ndi akuti. Oh my, amakhoza kuvala zeni galu pamenepo. Koma inu mukuona icho chinali chinthu cha hybrid. Maona icho chinalibe moyo uliwonse mwa icho. Ndipo iwo sangabwalerenso mbuyo aponso ndi chifukwa chake iwo sanaukeponso. Chitsitsimutso cha chilutera sikinadzaukenso kachiwiri. Chitsitsimutso cha Wesley sikinadzaukenso kachiwili chitsitsimutsa cha Nazareni sikinadzaukenso komanso chitsitsimutsa cha Pentecoste sikidzaukanso chifukwa chiyani chifukwa inu munachipha icho inu munachipanga hybrid icho ndi dziko ndili ngalewa la chinikolai osalola mzimu woyera kukhala nayo njira yake uko kulondola inu mwachipanga chalichi hybrid ndipo icho chikulephera kuti chidzibale chokha kachiwili pamene inu muberekananso inu mumakhala ndi a Methodist ambiri a Baptist akaberekananso amakhala ndi a Baptist ambiri akatolika akaberekananso amakhala ndi akatolika ochuluka amakhala ndi chinthu chomwecho chimene inu mukuchichotsa kukhutu koma ndiloleni ine ndikuwuzeni inu china chake pamene mzimu woyera ubwereranso iwo kubweretsa kubwera kwatsopano ndi moyo watsopano kutembenuka ubatizo wa mzimu umaubwezeretsanso mpingo kwa iwo wokha kachiwiri umabwezeretsanso moyo mmenemo chimanga cha haibridi sikimakhala ndi moyo mwaichocho moyo wake ndiuti watsala pang'ono kutayika tsopano ife tikuzipeza zimenezo mu mbado wa mdima umenewo chaching'ono chimene uli nacho ugwiritsitse kwa icho iye anatero iwo anati atazifinyira panja izo tsopano koma izo sizidzibalanso zokha kenanso tsopano
Koma
thupi la Yesu Khristu si bungwe ayi thupi la Yesu Khristu ndi thupi la chinsinsi ndi thupi la ufumu umene uli ufumu wa uzimu womwe unakhazikitsidwa pa dziko lapansi ndi Yesu Khristu kukhala mfumu ya ufumu umenewu wansembe wamkulu kukapereka nsembe za paulendo mu ufumu umenewu iye ndi mneneli mawu amene amalalikira choonadi ndi kubweretsa kuwala kwa mulungu mu ufumu umenewu ndipo iye ali zonse mneneli wansembe ndi mfumu mu ufumu uwu ndipo kodi ife timalowamo chotani mu ufumu umenewu mwachipembedzo mwachikalata pokwiyana chanza koma mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwa kulowa mu thupi limodzi ndilo thupi la chinsinsi la Yesu Khristu ndipo ife timabatizidwira mmenemu osati mwa madzi osati mwa kuponkha osati mwa kutsanulira osati mwa mtundu uliwonse wobatizo wa mmadzi koma mwa mzimu umodzi mzimu woyera ife tonse timabatizidwa kulowa mu thupi limodzi Akorinto woyamba 12
We are baptized into the
Spirit. Mwana mzimu mmodzi mzimu woyera ndiye kuti sitili akalikonse koma khristu ndinu a khristu ndi ufumu wachinsinsi wa mulungu umene wakhazikitsidwa kuti ife timabwera mwa iwo mwa ubatizo wa mzimu woyera ine ndimazikonda zimenezo
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame With the fire that fell on Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen.
I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. Now, I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn to be DDD PhD, see, may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same.
Amen.
I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen.
What is sitting okondwa linde bwana modzi wawo basi ndizo zonse ine ndikukumbukira ndikuyenda kudutsa ku Memphis ndiona wang'ono uja wachikulire wachibuda uja mutu wake utatsamira pamenepo iye anati mawu abwino abusa ine ndinati kodinu madzi wabwanji kuti ine ndimbusa iye anati ambuye andiuze busa wake akubwera munsi akhala atavala chipewa cha brown atanyamula sutikesi anati ine ndinadziwa kuti ine munali iye pamene ine ndinakuonani mukubwera mukuona iye anali mmodzi wawo uko mkulondola momwe mulungu alili wabwino tsopano ine ndikukhulupirira china chake mtsikana wang'ono yemwe munamupempherera la mulungu usiku wochokera ku Bedford akuyenera kuti wamwalira kumene izi sizingakhale chonde mukhale ndi pemphero mtsikana wang'ono yemwe ife iwo anamupempherera kuno la mulungu usiku wochokera ku Bedford wangomwalira kumene iwo akutero tieni tikhale ndi pemphero. Ambuye Yesu, ine ndikupemphera kuti mwanjira ina, Ambuye, mulole mapemphero athu apite, akafike kwa mwana ameneyu. Ife tikukapereka kanthu kakang'onoko kwa Inu, Atate wathu Mulungu. Ndipo ife tikuganiza za anthu amenewo omwe anali pano ndipo anapemphera ndi kufunsa pemphero la mtsikana wang'ono uyo. Oh, Atate Mulungu, ine ndikupempha kuti ripoti iyi lisakhale chomwecho, Atate. Ife sitikudziwa, koma ine ndikupemphera kuti Inu mutichitire chifundo ndipo mutipatse mphamvu ndipo mulole kanthu kakang'onoko kadzutsidwe ndi kukakhala moyo kwa ulemerero wa Mulungu. Mudzina la Yesu Khristu ife tikupempha izi. Amen. Ambuye Yesu aonjezere madalitso ake. Tsopano mpingo. Tsopano dzina la mpingo limalumikizana ndi khalidwe lake. Kodi inu munazindikira tanthauzo la Simuna kuwawa? Ndipo inu mukuzindikira umodzi uliwonse wa mpingo tsopano ndi dzina la mpingo lili ndi chochita ndi khalidwe la mpingo. Ine ndikhoza kunena china chake apa, koma ine kuti bwino ndisatero, chifukwa inu mukhoza kundimva ine molakwika. Mukuona, dzina lanu limatero nalonso. Inu mwina simukudziwa zimenezo, koma ilo limatero. Inde, inu mukuti tsopano ndimanambala. Ayi, si choncho. Pamene Yakobo anabadwa, iwo anamutchaiye Yakobo, chimene chili wolanda. Koma pamene iye anadzalimbana ndi ngero, Mulungu anadzamusintha dzina lake kukhala Israeli. Kalonga, mkulondola uko, Saulo anali Saulo wa ku Tarisi, munthu wankhanza. Koma pamene iye anabwera kwa Yesu, iye anadzatchedwa Paulo, dzina la Simoni linali Simoni. Koma pamene iye anabwera kwa Yesu, iye anamutcha Petro, mwala wa ung'ono. Oh, inde Bwana, dzina lanu limayenderana ndi zomwe muli. Ilo limakhudzana ndi khalidwe lanu. Ndipo mpingo uwu unkatchedwa Simuna chifukwa chakuti iwo umafa. Simuna amatanthauza kuwawa. Mwakuyankhula kwina, muzi wakuwawidwa unali kutulukira ndipo anali kutsamwitsa izo. Unali pa njira yake kupita ku mure. Ndi chimene iwo amadzozera nacho matupi. Mure, mwaona? Anali mure, lubani, ngati mafuta onunkhiritsa. Mule amagwiritsidwa ntchito podzozera matupi akufa. Iwo akatha kuwakonza iwo ndi zina zotero. Zimayanjana ndi imfa ndipo mpingo unali ukufa. Kodi inu simukuona lero abwenzi kusuntha kwakukulu kwa chipentekoste kumene kunali ndi moyo zaka zingapo zapitazo? Inu simukuona kuti iwo ukudzozedwa tsopano ndi mure? Mukuona mafuta omwewo omwe anali mu mpingo uno apa abwera pansi ndi kudzadzoza uku musi kuno. Akufa chifukwa akubwerera ku nsanza za chipembedzo ndipo akuvula mwinjiro wawo woyera. Oyera, anthu wapang'ono omwe analima kunja uko ndi mzimu woyera weniweni anayankhula ndi malilime ndipo anaonetsera Mulungu. Ndipo mʼbale iwo anali woona mtima ndipo onse aubweya ndi kukula kwa bwalo lonsero. Iwo mwamtheradi anali yeniyeni, mukanakhoza kuwadalira iwo konsekonse. Tsopano inu simukudziwa choti muchidalire komanso woti mumudalire. Mukuona pali china chake chimene chinachitika. China chake chinachitika ndi chiyani? Iwo akudzozedwa ndi mure wakuwawa kudzuka chimodzi. Nchiyani chinayambitsa izo? Mmodzi anazalowa mkati. Panali mpingo wotchedwa woyamba, unali General Council. Kenako iwo anadzautcha iwo Assemblies of God. Kuchokera ku Assemblies of God kunadzabwera Church of God. Kuchokera ku Church of God ndiye iwo anayamba kuyang'ana kutsika kuti ndi Assemblies, ena amati ndinu Church of God. Ndiye kuchokera pamenepo kunadzabwera United Pentecostal Church of God pankhani. Ndiyeno chinthu choyamba inu mukudziwa, mmalo movomereza kuwala ndi kuyenda mmenemo bwanji. Iwo anali atadzipanga okha bungwe mpaka iwo samakhoza kulandira kuwala. Tsopano pamene ubatizo mu dzina la Yesu Khristu unabweretsedwa mʼmalo mwa Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera kupita kwa Assemblies of God, iwo anali atadzipangirira okha kale, kotero iwo sakanakhoza kusintha izo. Ndipo iwo amadziwa kuti icho ndi choonadi. Ine ndikutsutsa aliyense wa iwo kuti asonyeze kuti izo sizikugwirizana ndi Baibulo. Izo ndi mwamtheradi choonadi. Koma kodi iwo angachite chiyani? Iwo sangachite zimenezo. mwaona iwo akhoza kuphwanya kachikhulupiriro kawo iwasangatero ndi aumodzi anachita chiyani mmalo movomereza icho ndi kumapitirira nazo iwo anakhuthala mulungu adali mtsinde kwa nthawi zonse ife tili nako kuwala ndipo inu mulibe ndife kodi iwo anachita chiyani iwo anazipanga izo bungwe inu simungathe kumupanga bungwe mulungu alibe mkomwe maonekedwe baibulo linatero ayi palibe za mwambo ndi mulungu tsopano ndi assemblies anayesera kuti amupange bungwe iye ndi kuapanga iwo awo bingo weniweni ndipo kenako au mmodzi anadzabwerapo anadzayesera kupanga bungwe wawo ndipo iwo anali ndi kuwala kochuluka chotero kodi iwo anachita chiyani iwo anazithawitsa izo ndi kudzikonda kwawo njira zowawa zomwe iwo anayendetsera izo m'malo moperekera izo ndi mchere komanso kutoma iwo anayesera kumuchotsa pa chiyanjano winayo kukhala wopanda chochita ndi iye ndipo ndi zomwe izo zinachita iwo anali atasesa pamenepo chinthu choyamba inu mukudziwa apo panatsa china iwo anali nazo izi ndipo tsopano iwo anasiyana mmodzi anati akubwera pakavalo oyera winayo anati iye akubwera pa mtambo oyera mulungu adalitsike ine ndiyambitsa bungwe kuno mukuona mamwe iwo amachitira anafalitsa mule kodi izo zinachita chiyani izo zinatsekereza ubale akazi ambiri amuna usikuno mu assemblies of God akufuna atabwera ndi kudzabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu podziwa kuti ndicho choonadi cha mulungu iwo angachotsedwe ngati iwo atatero ndipo ambiri aumodzi tsopano sindine waumodzi ine sindikhulupirira mu umodzi momwe iwo amachitira ine sindikhulupirira mwa yesu monga iwo amanenera yesu alipo a yesu ambiri ndi ambuye yesu khristu uko nkulondola tsopano ndipo ine sindilero ine ndimakhulupirira zimenezo mosiyana ndi momwe iwo amachitira iwo amabatiza mu dzina la yesu kuti asinthike kuti pobatizidwa kusinthika zimabweretsa khristu mwa iwe ukabatizidwa madzi ine sindimakhulupirira zimenezo ine ndimakhulupirira kuti kusinthika kumabwera ndi magazi a yesu khristu kudzera mwa mzimu woyera uko nkulondola ubatizo ndi chochitika chakunja kokha kwa ntchito ya mkati yakusintha imene yachitika kugona chotero ine sindimagwirizana nazo zimenezo nzabwino zimenezo koma iwo onse ndi abale anga pamene ine ndinayamba monga mlaliki wa baptisti iwo anabwera pafupi ndi kudzati mbale brana inu mubwere kuno ife tili nawo iwo ndipo ife tinawubweretsa iwo kuno ine ndinati palibe mmodzi wa inu ine ndimayima pakati pa magulu awiriwo ndikuti ndife abale sindisamala za chiyani ine sindisamala kaya munthu sakugwirizana nazo izo sizipanga kwa chidutswa kamodzi kosiyana ndi ine iye akadali mbale wanga ine ndili naye mbale yemwe amakonda chilumbuwa cha apulo ine ndimakonda chanthudza kwambiri koma ine sindimuchotsa iye pa chiyanjano iye akhoza kumadya chilumbuwa cha apulo chakecho ndipo ine ndizidya chilumbuwa changa chanthudza ndipo ndimayika msuzi wa ng'ombe pamwamba pa changa ngati iye sakufuna icho bwanji iye akhoza kukhala nacho inu mukudziwa zimenezo ndi chiyani izo zinthu zopaka zimene iwo amayika pamenepo inu mukudziwa kilimu opaka ine ndimazikonda izo ndikukalamba kwambiri tsopano kuti ndingadye izo koma ndizo koma ine ndizo zimene ine ndimazikonda ngati iye sazikonda izo iye sayenera kuti adye izo izo zili bwino ine ndidya zanga koma iye akadali mbale wanga apabe uko nkulondola ndipo chotero ine ndimazikonda zimenezo ine ndimakonda chiyanjano koma pamene ife tilemberana malire monga chonchi kuti ayi ichi ndi chipembedzo chathu ndipo satha kukafikako ndi kukagwirana chanza ndi munthu winayo ndikuti mulungu akudalitse mbale ma ndi pamene inu mumadzitchula chiyanjano ngati simungatero inu muli ndi uzu wakuyipidwa umenewo chimodzimodzi basi monga momwe asimuna anali nawo mbuyo uko ndipo inu muyambisa chinthu chomwechomwecho chabwino chotero dzina lawo linali owawa achi nikolai anapitirizabe kuapondereza iwo mpaka mibado ya mdima mbado wa lutha unabweretsa sitepe yoyamba ya chisomo kuwala pang'ono kunayamba kuwala kenako kunadzabwera zidachitika zimenezo kunadzabwera John Wesley ndi kuyeretsedwa anakula mowala pang'ono ndipo kenako kunadzabwera ubatizo wa mzimu woyera ndi achipentekoste kubwezere tsanso chikhulupiriro cha makolo koma iwo sanganathe kuzisunga izo mwanjira imeneyo chotero iwo anazipanga izo bungwe ndipo kenako iwo anayambanso kubwerera kupita mu chinikolai kachiwiri ndiyende basi zimene baibulo linati iwo akanati adzachite tsopano ine ndiyenera ndipenye apa kapena ine ndizipeza izo ndatengapo nthawi yochulukirapo tiyeni tifike ku ndime ya 2 kapena imeneyo ingakhale ya 8 ndime ya 9 chabwino tsopano kuzunzidwa ndime ya 9 ine ndikudziwa ntchito zako masautso ako umphawi koma ndiwe wolemera ine tsopano iye akuyankhula kwa mpingo tsopano mpingo weniweni osati enawo iwo ankadana nazo ntchito izo za chinikolai ine ndikudziwa mwano wa iye omwe amadzinenera kuti ali ayuda ndipo si ali komatu ndiwo sunagoge wa satana tsopano iwo amadandaula anali atakanthidwa ndi umphawi iwo anali atatenga zonse zimene iwo anali nazo iwo anali atamanga mpingo wawo waung'ono monga chonchi ndipo pokhala kuti iwo anali kagulu kakang'ono kwambiri iwo anali atawakankhira iwo kunja chalichi chachikulu chinali chitangowafafanizapo iwo ndipo iwo unati ine ndikudziwa kuti inu mukuchita kumasonkhana pakangodya inu mukumasonkhana mungalande kapena kulikonse kumene mungathe ndipo ine ndinafikamo mumphanga za manda amene iwo amakomana amapita pansi pa nthaka ndi kukakomana ndi zinthu kumeneko ine ndikudziwa masautso anu ndipo ine ndikudziwa mavuto anu ndi zina zotero monga choncho koma inu mukupangidwa kukhala olemera kupelera masautso amenewo ndiwuzeni ine nthawi iliyonse imene chizunzo chikabwera pa mpingo icho chimaulimbikitsa iwo nthawi zonse icho chimaulimbikitsa mpingo mmasautso ine ndikudziwa masautso ako koma ndiwe wolemera chifukwa chiyani iwe wagwiritsitsa kwa ine ndiwe wolemera koma masautso ako sakukupweteka iwe tsopano kodi inu munazindikira achinikolai anali atazipezera okha sunagoge tsopano baibulo linanena chomwecho apa kodi inu munazindikira izo apa mu ndime ya 9 kuti amene si ali koma ali sunagoge wa satana mpingo na unali utakankhidwira panja achinikolai anali atalanda ndipo anali atawathamangitsira panja anthu omwe anali ndi mzimu woyera chotero momwemo iwo analibe nawo ntchito iwo ngati simuna mu Asia akanangodziwa kokha kuti zinthuzo kuti akolona awo fera akanawadikirira iwo akanadzidzimuka mukuona tsopano mwakuyankhula kwina chiyani pamene ulosiwu unalembedwa ndipo anatumizidwa kumeneko ndipo mpingo unazigwira izo ndipo iwo anaona kuti anali iwowo amene anali kupita kukavala kolona wawofera bwanji iwo akanatero bwanji izo zikanawopyeza iwo pafupi kufa iwo anali akuyembekezera zimenezo nthawi iliyonse sanabwere mu mbado wawo ndiye mwina mwake ena iwo anati chabwino inu mukudziwa ine ndikuwuzani inu mnenera ameneyo amalakwitsa yohane amalakwitsa iye chifukwa sizinatichitikire ife kuno usimuna bwanji izo zinali zoti zidzakhala zakamazana mtsogolo mukuona koma pamene mulungu ayankhula chilichonse icho chimayenera kuti chidzachitike apo ndi pamene ife timamiza chikhulupiriro chathu pomwepo apo pa mawu a mulungu mulungu amasunga lonjezo lililonse zilibe kanthu inu mukhoza kuganiza kuti ziyenera kuchitika pomwe pano koma mwina mwake imeneyo sindiyo nthawi ya mulungu kuti zichitike koma mawu anga sadzabwerera kwa ine opanda kanthu koma iwo adzakwaniritsa chimene iwo anapangidwira mulungu nthawi zonse adzalemekeza mawu ake ndipo mu nthawi yake yomwe yabwino iwo adzakolola chotero anthu awa anali ameneyo mpingo woyamba koma mu mpingo umenewo munali khalidwe limene likanadzatulukira mu mpingo wa simuna mtsogolo tsopano ndiye iwo anali woti adzavala kolona wawofera ambiri a iwo anali woti adzaphedwa tsopano tiyeni titenge ndi ndime ya 10 pamene ife tikuwerenga izi usaope chilichonse cha zinthu izi sunagoge wa satana zimene iwe udzamva kuwawa taona mdyerekezi adzakuponyera iwe mndende kuti iwe ukayesedwe ndipo iwe udzakhala nacho chisautso masiku 10 kala wakurubirika kufigira ifa ndipo ine ndidzakupatsa iwe korona wa moyo. Iwo anauzidwa kuti asachite mantha pamene iwo aitanidwa kuti akafere chawo chipembedzo chawo. Tsopano mulongo udu kulikonse kumene inu muli, ine ndikuyembekeza kuti izi zikuthandizani inu. Mulongo udu amandiuza ine tsiku lina, iye samatha konse kumvetsetsa chifukwa chimene ena amatha kupulumutsidwa ndipo ena ayi. Nthawi zina iwe umayenera kudziwa Mulungu anawauza anthu awa. Tsopano iwe usachite mantha zaizi, chifukwa Satana adzakuponyera iwe mmene, chifukwa chakuti chovala chachilikolayi ichi chimene chabwera ndipo chikukukankhirani inu mkati, chifukwa ine ndikulolani kuti inu mufere chifukwa cha changa, koma ine ndidzakupatsani inu korona wa moyo tsiku limenelo. Chotero musati. Tsopano penyani, iye anati tsopano ngati ine mungazindikire pamene ife tikuwerenga ndime ya 10 iyi, ndiloleni ine ndiwerengenso iyo kachiwiri. Usaope chilichonse cha zinthu izi zamaudzamve kuwawa. Taona ngelegeza adzaponyera ena ainu mnyumba ya ndende kuti mukayesedwe, ndipo inu mudzakhala nato chisautso masiku 10, koma khalani okhulupirika kwa kodi inu munazindikira kuti sikuti mpaka ifa, koma kufikira ifa. Inu mukumvetsa zimenezo, khalani okhulupirika kufikira ifa. Mukuona, ndipo iwo anatero. Tsopano iye anati Satana, kodi inu munazindikira amene iye anamuyiga monga amene anali kuchita izo? Tsopano sinagoge wa Satana uyu anali Chinikolai, ife tikudziwa zimenezo. Sichoncho izo ndiye linali bungwe usembe umene umakwera umene ukanadzawapangitsa anthu awa kuti azunzike, zomwe zikanadzawapangitsa anthu awa kuzunzika. Ndipo iwo amayenera kukhala okhulupirika kuthenga kufikira imfa. Kodi inu munazindikira muwambo wa ukwati osati mpaka imfa itatilekanitsa, koma kufikira imfa ife timalekana. Mukuona, tsopano kufikira ndi mpaka ndizosiyana. Tsopano iwo anali oti akhale okhulupirika kwa Khristu kufikira imfa, mupite mpaka kukafika ku imfa nazo izo. Musachite mantha chifukwa ine ndidzakupatsani inu korona. Tsopano awa masiku 10 omwe akuwakamba apa, masiku 10 tsiku mu Baibulo limayimira chaka, ndipo masiku 10 anali a zaka 10 zotsiriza za ulamuliro wa DEOCLAATEON, Diocletian. Imeneyo inali mfumu yayikulu ija yomwe inalamulira kumapeto. Chabwino, alipo mafumu angapo amene analamulira mu mbado wa mpingo wa Efeso? Ndipo Nero ndikukhulupirira anali mmodzi. Ndipo Diocletian uyu apa anali womaliza yomwe analamulira muzaka 10 zotsiriza. Ndipo iye anali wokhetsa magazi kwambiri wa iwo onse. Iye anangotenga mbali ndi gulu ili, ndipo iwo anawazinga Khristu ndi kuwapha iwo. Iwo anawawotcha iwo anachita chilichonse. Ndipo izo zinali zaka 10 zachizunzo cha magazi kwambiri. Ndipo nthawi yake ndi ulamuliro wake zinali kuyambira 302 mpaka 312. Izo zinathetsa mbado wa Simuna ndi kubwerapo kwa Konstantini. Ndipo iye anadzabwera mu 312 Konstantini anatero, amenewo anali masiku 10 amasautso. Ndipo izo zinayambira ndi Nero, ndipo zinadzathera ndi Diocletian. Ndipo izo zinayambira ndi Nero zinali pafupifupi AD 64 pamene Nero anatenga mpando wa chifumu. Tsopano ndima 11 ndi lonjezo. Tsopano ife tikhala ndi iyi tisanatseke. Iye amene ali nalo khutu muloleni iye amve chimene Mzimu akunena kwa mipingo. Iye amene alakika sadzapwetekedwa ndi imfa yachiwiri. Tsopano ine ndiyenera kuti ndinene china chake apa icho mwadongosolo. Ngati ine ndikuganiza izo mtima wanga ndipo sazinena izo, ndiye kuti ndine wachinyengo. Mukuona, ine ndikufuna inu kuti muzindikire china chake apa mulemba ili. Ndipo ine ndikuganiza kuti chinali chimodzi cha zipikiritso zazikulu kwambiri kwa ine kwa nthawi yayitali mpaka nditadziwa. Tsopano tiyeni tiwerenge zimenezo mwatcheru kwenikweni. Tsopano mukuona, iye amene ali nalo khutu mwakuyankhula kwina ali nalo khutu kuti amve. Ndizo tsekulani kwa Mzimu. Muloleni iye amve chimene nzima akunena kwa mipingo. Tsopano onani. Chinthu chomwe chomwechi kuzunzidwa uku ndi zonse zimabwera. Gawo lililonse la izo limakamalizira mu mpingo uliwonse. Mipingo. Mzimu anena kwa mipingo. Iye amene adzagonjetsa mu mpingo uti. Wa Efeso, inde, chabwiti, simuna, inde, yonse ya iyo. Iye amene adzagonjetsa mipingo yonse, sadzaperekedwa ndi imfa ya chiwiri. Iye amene ali mu mpingo wa Laodikaya, amene adzagonjetsa chiyani, adzagonjetsa chinikolai, adzagonjetsa zinthu za mdziko lapansi, adzagonjetsa zipembedzo izi, adzagonjetsa za unsembe izi, adzagonjetsa chilichonse cha mdziko lapansi, ndipo nagulitsa ndi kumakonda Khristu. Inu, simudzaperekedwa ndi imfa ya chiwiri. Chifukwa chiyani? Iye ali nawo moyo wa muyaya. Moyo wa muyaya sungakhoze kufa. Yesu anati, iye amene amva kwa ine, ali nawo moyo wa muyaya. Sadzafa konse. Ine, ndidzamukitsa iye tsiku lomaliza. Tsopano pamenepo. Tsopano inu muchita padzakhala ambiri omwe sadzagwirizana nazo izi. Koma ine ndikufuna kuti inu muganizire mozama kwenikweni musanapange chigamulo chanu. Mukuona ine ndinena china chake tsopano. Ndichifukwa chake ine sindimakhulupirira kuti alipo gehena wa muyaya. Sipangakhale gehena wa muyaya. Chifukwa ngati panakhalapo gehena wa muyaya, ndiye kuti nthawi zonse analipo gehena wa muyaya. Chifukwa cha muyaya, alipo maonekedwe amodzi okha a moyo wa muyaya. Ndipo ndi chimene ife tonse tikumenyanirana. Ndipo ngati inu muti mukaphe moto kwa nthawi zonse ndi kwa muyaya, ndiye kuti muyenera kudzakhala ndi moyo wa muyaya ukuyaka. Ndiyeno, adzakhala Mulungu akuyaka. Inu simungakhale ndi gehena wa muyaya. Ndipo Baibulo limanena momveka bwino kuti gehena anachita kulengedwa. Ndipo ngati anachita kulengedwa, si wa muyaya. Chilichonse chimene chili cha muyaya, sichinalengedwe nkomwe. Iye nthawi zonse analipo, ndipo ndi wa muyaya. Ndipo Baibulo limanena kuti gehena anapangidira chiyerekezi ndi angelo ake. Gehena analengedwa. Iye si wa muyaya. Ndipo ine sindimakhulupirira kuti munthu adzalandidwa kwa muyaya. Ine ndimakhulupirira kuti Baibulo limanena momveka bwino apa kuti iye amene alakika sadzapwetekedwa ndi imfa ya chiwiri. Tsopano imfa, mawu akuti imfa amachokera ku ndi ichi. Ndikulekana. Tsopano pamene ife tilekanitsidwa ndi Mulungu mu tchimo, ife tafa kale. Baibulo linanena chomwecho. Ife timatalikirana ndi Mulungu. Ife timadulidwa. Ndife akufa mu tchimo ndi zolakwa. Ndife alendo kwa Mulungu komanso kwa chuma chake. Ndiyeno pamene ife timulandira Mulungu ndi kukhala nawo moyo wa muyaya, ife timakhala ana ake ndi gawo la iye. Mwana wangu wa mwamuna wang'ono apo Joseph ali gawo la ine. Zilibe kanthu zomwe ine iye angachite konse. Iye ine ndikhoza iye mwina akhoza kusakhala ngati ine ndikanakhala munthu wolemera kwambiri ndipo nkukhala ndi cholowa chambiri. Iye akhoza ngakhale kulandira chilichonse. Komabe iye ndi mwana wa mwamuna. Iye ndi gawo la ine. Ndi thudi. Iye ndi gawo la ine. Tsopano, ine sindingathe konse kumukana iye monga ine sindingathe kudzikana ndekha. Chifukwa iye ndi gawo la ine. Kuyeza kwa magazi kukhoza kuonetsera kuti iye ndi wanga. Mukuona? Ndipo kuyeza kwa magazi kumaonetsa kuti iwe uli wa Mulungu kapena ayi. Mukuona? Ndinu ana a Mulungu. Ndipo muli nawo moyo wa muyaya. Koma moyo umene uchimwa. Moyo umenewo udzalekanitsidwa kulondola uko. Ndiye iwo sudzakhala ponso. Tsopano taonani, chilichonse chimene chinali ndi chiyambi chimakhala ndi mathero. Chifukwa chilichonse chimene chinali ndi chiyambi ndi chilengedwe. Koma Mulungu sanalengedwe. Iye anali Mulungu nthawi zonse. Palibe malo amene iye analengedwa. Ndipo njira yokhayo imene ife tingakhalire nawo moyo wa muyaya ndi kukhala gawo la chilengedwe chimenecho. Ulemerero! Oh! Ngati ife tingakhoze kuona iwo mwamoyo mukuona zimwe mzimu woyera umakuchitirani inu ndi mzimu woyera mulengi mwini wake mulungu atate maonekedwe a mzimu wotchedwa mzimu woyera chifukwa iwo unali pa thupi lotchedwa yesu mwana wake kuti iye anamlenga yesu thupilo ndi chifukwa chake ilo limayenera kufa mulungu anadzakhala mu mnofu wa umunthu uwu ndipo khungu la magazi linasweka ndipo moyo wochokera mu khungu la magazi unadzabwereranso ndipo ndi chifukwa chake wopembedza wakale mu chipangano chakale samachokapo iye amachokapo ndi kutsutsika pomweko kumene iye anali nako pamene amabwera koma mu chipangano chatsopano ahebri ananena kuti wopembedza akatsukidwa kamodzi sakhalanso ndi chikumbumtima cha tchimo tsopano chipangano chakale iwo ankabweretsa mwana wankhosa iye ankamugoneka iye pansi amayika manja ake pa iye wopembedza wansembe ankamudula pa khosi iye ankamverera kukha magazi ndipo amamva kuphupha kwa iye ndipo iye amafa ndipo iye ankamvelela thupi lake laling'ono likuuma ndipo iye amafa iye ankadziwa kuti izo zikanayenera kukhala iyeyo mwana wankhosa amatenga malo ake wansemba amatenga magaziwo amakawayika iwo pa guwa ndipo utsi unkakwera mwamba ndipo ilo limakhala pemphero la chikhulupiriro kwawo ndipo moyo wachinyama umenewo sumakhoza kubalera pa munthu nkudzagwirizana ndi mzimu wa munthu chifukwa ndi mzimu wachinyama moyo wachinyama ndi moyo wa munthu iwo sukanakhoza kuchita zimenezo koma pamene ndi chifukwa chake iye amachokapo ndi chikhumbo chomwecho kuti akachimwe chinthu chomwe chomwecho amabwera chifukwa chochita chigololo ndipo amabwereka nsembe yake ndipo amabwereranso ali ndi chinthu chomwecho malingaliro mwake uko nkulondola koma apa pamene wopembedza mpingo wa mulungu musalephere kumvetsa wopembedzayo akayenda kamodzi moonadi kupita kwa mwana wa mulungu ndipo mwachikhulupiriro nkukasanjika manja ake pa iye yangʼana apo mu nkhope yake ali ndi malofa amenewo akuyenderera pa nkhope yake magazi akuyenderera kumatsika pa nkhope yake nkumvelera zowawa za mulungu wanga mulungu wanga chifukwa chiyani inu mwandisiya ine mʼbale pamene inu muona mtengo wake umene anakuferani inu ndi yemwe iye anali Emanuele mulungu akufa mʼmalo mwanu ndiye chimachitika ndi chiyani wopembedza ndiye pamene khungu la magazi lija linasweka mwa mwana wa mulungu nchiyani chinapanga khungu la magazi limenelo ndinu chiyani ndinu kakhungu kamodzi kakang'ono kochokera kwa abambo anu chachikazi sichimakhala ndi magazi amoyo chachikazi chimangobala dzira lokha chofungatira iye amayenera kuti anyamule autamire koma magazi amachokera kwa chachimuna ndi chifukwa chake mwana amatenga dzina la abambo ake ndiyeno koma mkazi akamakwatiwa kwa mamuna amatenga dzina lake pa chifukwa cha ana iye amadzakhala chofungatira cha mwana amene iye ati adzamuberekere mamunayo koma monga ine ndinanenera khuku itha kuyikira dzira koma ngati iyo sinakhale limodzi ndi mbalame ya mphongoyo iyo singaswe ndicho ine ndinati ndi chifukwa chake ife tili ndi mipingo yambiri yakale yozizira yofunda lero iwo anatengera lingaliro la chinikolai ili ali ndi mulu wa zisa zodzaza ndi mazira ovunda ndipo iwo sadzaswa nkomwe chifukwa alibe inu mukhoza kuchita chilichonse kwa iwo kuatcha iwo mabishopu madikoni ndi chilichonse iwo sadzakhulupirira konse muzizindikiro zowatsatira wokhulupirira chifukwa iwo sanakhalepo ndi mwamunayo yesu khristu ngati inu mungadzapatsidwe konse chonde ndi mwamuna ameneyo wamphamvu ya mulungu pamene khungu la magazi lija linasweda pamenepo pa kavari ndipo moyo uwo umene unali mmenemo yehova wachinyamata izo zenera kukhala zokhudza inu mukudziwa aliyense akufunafuna chizindikiro sichoncho iwo aliyense akuti ndionetseni ine chizindikiro myuda anati ndionetseni ine chizindikiro ndiloleni ine ndikupatseni inu chizindikiro mulungu anakupatsani inu chizindikiro nthawi ina iwo anafunsa chizindikiro israeli anafunsa chizindikiro iye anamuuza mneneri ine ndidzawapatsa iwo chizindikiro chosatha namwali adzayima ndipo adzabala mwana wa mwamuna amen iye adzatchedwa Emanueli Mulungu nafe. Chizindikiro chachikulu chomwe chinaberekedwa apo. Pamene Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko la pansi, anapanga zowunikira za mwamba. Mudzayime uko pabiri la Palamo, ndipo mudzayang'ane kudutsa malo amenewo kutsidya. Ndipo inu mutha kudzaona zaka 120 miliyoni za malo akuwala. Mudzaziswa zimenezo mumamayirosi, ndikuwoloka kumeneko kukadali mwezi ndi nyenyezi ndi mayiko. Ndipo iye anazipanga zonsezo, anangozuzira izo kuchokera m'manja mwake, monga choncho, inde.
And that great creator,
ndipo mlengi wa mkulu uja anadzakhala mpulumutsi wanga, anadzabwera mpaka kukhumbula ling'ono la magazi, osati kudzera mwa mwamuna, koma anabwera na mwali wa mkazi. Ndipo anadzatenga mungu wa ung'ono uwu kuchokera kwa mkazi, ndipo anadzadzipangira yekha nyumba ya ing'ono nakhala mmenemo. Oh, izo zikuyenera kukhala zokhudza. Yehova, Yehova, pa mulu wa manyowa amukhola akulira. Yehova ali modyera mwa ziweto mwa mapesi, chimenecho chinali chizindikiro chosatha ena anthu a mutu waukulu awa. Yehova Mulungu, mwana wolira. Haleluya, mukhola lonunkha. Ndiyeno ife timaganiza kuti ndife wina wake kudzutsa mphuno yanu mmwamba kuti ivumbe mvula ingakumizeni inu. Ndiyeno nkumayenda kumaganiza kuti ndinu wina wake. Ndipo Yehova adagona modyera ng'ombe pamwamba pa mulu wa manyowa akulira ngati wang'ono, mwana wang'ono aliyense. Izo ziyenera kukhala zokhudza. Ndicho chizindikiro. Mulungu anati, ine ndizakupatsani inu chizindikiro chosatha. Chimenecho ndicho chizindikiro chenicheni. Yehova akusewera ngati mwana. Yehova, Yehova akugwira ntchito mopalira matabwa, kumadula matabwa ngati kalipenkala. Haleluya. My, oh my. Yehova akusambitsa mapazi asodzi. Ine ndidzakupatsani inu chizindikiro. Oh, koma ife tiyenera kukhala ndi abusa. Inu mukudziwa wokhala ndi mwinjiro ndi zingwe zonse makolala ndi mukuona. Oh, ine ndidzakupatsani inu chizindikiro chosatha. Yehova adayimirira mabwalo a milandu ali ndi malovu pa nkhope yake. Yehova adadzitambasula wa maliseche mthupi pakati pa miyamba ndi dziko la pansi. Iye ananyoza manyazi a mtanda. Ife tili nacho chifanizo chake pamenepo, ali ndi kasanza kakang'ono kataphimbidwa pa iye. Zoona zake ndi zakuti ndiwosema amene anachita zimenezo. Iwo anamuvula iye maliseche, anamuchititsa iye manyazi. Oh, gulu lija la chinyengo pamene ola limenelo linafika. Lino ndi tsiku la munthu, tsiku la Ambuye likubwera. Yehova, Yehova akufa. Inde, palibe chomwe chinachitika. Yehova akupemphera, palibe chomwe chinachitika. Uko nkulondola. Izo ziyenera kukhala zokhudza. Icho ndi chizindikiro chosatha. Ndicho chizindikiro chimene amuna onse amayenera kuchidziwa. Kenako iye anafa, Yehova anafa. Zitatero dziko linayamba kugwedezeka. Oh my. Yenako iye anatsuka kuchokera m'manda ndipo anagwera mumba. Yehova kubwerera mbonekedwe ya mzimu woyera kuti adzakhale mu mpingo wake pakati pa anthu ake. Ulemerero Yehova kumayendayende mu mpingo, kumazindikira malingaliro a mmalingaliro. Yehova kumachiritsa odwala. Yehova kumayankhula akunyera mmilomo mpaka munthuyo akulephera kuti adzilamulire yekha. Yehova kubwereranso mu Chingerezi ndi kudzamasulira izo. Inu mukufuna chizindikiro? Amen. Yehova ameneyo anadzabwera kwa wachiwerewere, anamudzutsa iye komwe iye anali kwambiri. Iye anali wotsikitsitsa kwambiri mpaka galu samamuyang'ana iye. Ndipo anamutsuka iye, anayera ngati chipale. Ndipo anamupatsa iye mtima wangwiro ngati kakombo. Oh my.
Jehovah,
kuchitenga chitakwa, chitagonera banene bomu ngalande, ndipo ntchentche zikuluka baka mabake ponse, ndikupangitsa iye kulalikira uthenga. Magazi a Yesu Kristu akutiyeretsa ife.
Pamene
iye anali pa dziko lapansi, iye anapita ku mzinda wotsikitsitsa amene analipo, ndipo anthu otsikitsitsa amene analipo, ndipo iwo anamupatsa iye dzina lotsikitsitsa lomwe linalipo, uko kulondola. Iwo anamuchitira iye choyipitsitsa, ndipo ankamutcha iye dzina loyipitsitsa lomwe likanakhoza kutchulidwa, Belezebule, mdierekezi. Lotsikitsitsa limene iwo akanakhoza kumupatsa iye, munthu anamupatsa iye. Koma Mulungu anamukweza iye, ndipo iye anamupatsa iye mpando wachifukwa wamakwaka kwambiri, mpaka iye amenera kuyangʼana pansi kuti awone kumwamba. Amen. Ulemelero, ndipo anamupatsa iye dzina lokhoza lina wonse, omwe amatchulidwa kumwamba ndi pa dziko lapansi. Ndipo banja lonse lakumwamba ndi pa dziko lapansi lapatsidwa dzina la iye. Ndicho chimene munthu angaganiza za iye, ndi chimene Mulungu angaganiza za iye. Oh Mulungu, mulole malingaliro anga akhale monga anu Atate. Inde Bwana, oh dzina lofunika. Tsopano iye amene akhulupirira pa ine ali nawo moyo wamuyaya. Tsopano ngati ulipo mtundu umodzi wokha wa moyo wamuyaya, ndipo inu maupeza iwo, ndipo ife tikufunafuna iwo kudzera mwa Yesu Khristu, umenewo ndi moyo wa Mulungu. Kenako pamene khungu la magazi ilo linaswedwa pa mwana wa Mulungu, ndipo Yehova wang'ono uja yemwe anatsekeredwa mkati mwa munthu uyu wotchedwa Yesu, pamene mwa iye munkakhala chidzalo cha umulungu mthupi. Ndipo tsopano pamene ife tivomereza magazi amenewo kukhala chikhululukiro cha machimo athu, mzimuwu umene sunali pa munthu koma pa Mulungu. Ulemelero, Baibulo linati mwazi wa Mulungu wina waka anati, inu mukukumbukira iye musanene chilichonse cha Ayuda, chifukwa iye anali Muyuda. Iye sanali Muyuda, iye sanali Muyuda kapena wa mitundu, iye anali Mulungu uko nkulondola. Iye anali magazi olengedwa, Mulungu anachipanga icho kukhala chabadera. Iye anali ake omwe, ndipo kupyerera mu magazi olengedwa amenewo, ife timawalandira iwo ngati chikhululukiro chathu, chifukwa iye anafa imfa mmalo mwathu. Khungu la magazi limenero linadzasweka, linadzamasula mzimu oyera umenewo kutudza padale pa ife. Ndipo tsopano ndife ana amuna ndi akazi a Mulungu kudzera mukubadwa kwa mzimu. Ndiye moyo umene unali wa Mulungu, umene unalibe chiyambi kapena sudzakhalaso konse ndi mathero, ndi wanga ndi wanu mwa chisomo cha Mulungu mwa Khristu Yesu. Ndi zimenezo tu. Tsopano Gehena, ife tibwerera kwa izo kwa kanthawi. Ine ndikukuwuzani inu kuti sipangakhale ine ndimakhulupirira mu Gehena woyaka moto. Inde Bwana, Baibulo linanena chomwecho, nyanja ya moto. Tsopano koma iyo singakhale ya nthawizo, iyo singakhale ya muyaya, izo zitha kutero. Baibulo silimanena konse kuti ndi wa muyaya, ilo limati wosatha Gehena. Silimanena mawu akuti muyaya, ilo limati wosatha Gehena. Tsopano iye anakozedwera mdierekezi ndi angelo ake, Gehena wosatha, osati wa muyaya. Tsopano zidatha, nsalo imeneyo ikhoza kuzunzidwa pamenepo chifukwa cha zomwe amachita kwa zaka 10 miliyoni kwa zonse zimene ine ndikudziwa. Ine sindikudziwa chimene chingakhale chosatha pamaso pa Mulungu. Izo zikhoza kukhala kwa maminiti 5, mwina kwa zaka miliyoni, mwina kwa zaka mamiliyoni 10, koma idzafika nthawi pamene mzimu umenewo sudzakhala ponso. Apa ndizi zimene Baibulo linanena. Onani, iye amene alakika sadzapwetekedwa ndi imfa ya chiwiri. Imfa yoyamba ndikulekanitsidwa ndi okondedwa athu. Ife tikupita mukukhalapo kwa Mulungu, osadzachokanso mukukhalapo kwake. Mukuona tsopano ngati pali imfa ya chiwiri, ndiye imeneyo idzayenera kukhala imfa ya moyo. Ndiyeno iye amene aligonjetsa dziko lapansi kapena agonjetsa zinthu za mdziko ali nawo moyo wamuyaya, ndipo sadzakhudzidwa konse ndi imfa ya chiwiri. Ndi zimenezo tu, moyo wa muyaya. Komawo wochimwayo, Baibulo linati mkazi amene amakhala mchisangalalo ndi wakufa ali ndi moyo. Kulondola uko, moyo amene uchimwa iwo udzafa ndithu. Kwadi kufa ndi chiyani? Kwathunthu kulekana, osakhala ponso. Mukuona tsopano ndi kuduridwa, kulondola kuduridwa, osakhala ponso kalikonse kwa izo. Zidzatenga nthawi yayitali bwanji kutenga zimenezo. Iwo udzadutsaka chitidwe komweko, koma iwo unaloweramo. Ndipo iwo udzafika pamalo pamene sipadzakhala kalikonse kotsalira ka iwo. Iwo udzangobwerera kuchokera komwe iwo unapangidwako. Ife tikhoza kutenga kakhungu ndi kukaswa kakhunguko kukhala khungu limodzi. Kupita kukhungu lina mpaka inu mukhoza kutsikira kukhungu loyambalo, kuswera mukhungu limenelo, mukatero ndiye kuti mwapeza mmene magazi amapangidwira. Inu mumabwera mumapangidwe osiyanasiyana amagazi. Ndiyeno inu mumatsikira kugawo laling'ono mukhungu limenelo. Ndiwo moyo. Iwo sangakhoza kuzipeza zimenezo. Iwo samadziwa kanthu za izo. Tsopano moyo umenewo potsiriza udzafika pamalo mpaka sudzakhala ponso. Chilichonse chimene chili mapangidwe a moyo umenewo, ine sindikukhulupirira kuti uli ndi mapangidwe aliwonse. Izo zingakhale za uzimu. Ndiyeno mmenemo. Pamapeto pake zidzasiyana kwathunthu ndipo sizidzakhala ponso. Ndi zomwe Baibulo linanena. Moyo amene ujima iwo udzafa. Ndipo iwo amene agonjetsa mibado ya mpingo iyi sadzapwetekedwa ndi imfa ya chiwiri. Thupi limayamba kufa, solo imadzafa kenako, ndipo sidzakhala ponso. Mukuona ndizo kodino mukukhulupirira kuti limenelo ndi Baibulo limene limanena zimenezo. Tsopano kumbukirani, ngati Gehena ali wamuyaya, ndiye kuti Baibulo likulakwitsa pamene linati Gehena anachita kulengedwa. Ndiyeno ngati munthu ati akapse kwamuyaya mu Gehena, ndiye kuti iye adzalera kudzakhala ndi moyo wamuyaya kuti adzakhale maso kuti adzapse kulondola uko chabwino. Ndi mitundu ingati ya moyo wamuyaya yomwe ilipo? Umodzi uko nkulondola. Moyo wa muyaya umodzi wokha. Tsopano musachokepo ndi kuti mbale Branham zakhulupirira za Gehena. Mbale Branham amakhulupirira za Gehena. Baibulo limaphunzitsa kuti ilipo Gehena. Motsimikiza basi monga alipo malo opumulira, alipo malo achilango. Ndipo Mulungu ndithudi adzapangitsa kuti moyo umene ukumuchimwira iye udzalangidwe ndi chifukwa chomukana Yesu Khristu kukhala mpulumutsi wako. Iwe ndithudi udzalangidwa chifukwa cha zimenezo. Koma idzakhalapo nthawi imene inu simudzakhalaponso. Koma kodi zaka miliyoni zingati zomwe zidzatenge kuti inu mudzabwerere kwa izo? Ine sindikudziwa. Koma nthawi ina ndinu munthu wa nthawi kufikira inu mutabadwanso kachiwiri. Mukadzatero mudzakhala munthu wa muyaya. Ndipo njira yokhayo yomwe inu mungaupezere iwo ndi kukhala ndi gawo la Mulungu mwa inu, kukhala moyo wa muyaya. Kodi inu mukuziona zimenezo? Ndithudi. Iye amene ali nalo khutu muloleni iye amve chimene mzimu ukunena kwa mipingo. Ine ndimankonda iye, sichoncho inu? Ndine wokondwa kwambiri kukhala nawo moyo wa muyaya. Zimenezo sizindivutitsa ine nkomwe, chifukwa chakuti ife tili nawo moyo wa muyaya tsopano. Ndipo ine ndikudziwa zimenezo. Ndipo ine ndikudalira kuti aliyense akhala nawo iwo tonse aife. Ireniasi, inde ine ndinali ndi cholemba apa pa Ireniasi kuti ndiwerenge mbiri yakale iyi. Chifukwa chomwe Ireniasi anasankhidwa ndi chifukwa chakuti iye anali ndi zizindikiro za mpingo yambirira wa Pentekoste ukumutsatira iye. Tsopano ngati Mulungu ndi angati amakhulupirira kuti mpingo unayambira pa Pentekoste, chabwino. Ndi angati amakhulupirira kuti Mulungu anauvomereza mpingo pa Pentekoste, chabwino bwana. Ndiye ngati umenewo unali mpingo woyamba wa Mulungu, ndipo ndi chimene iye anautcha mpingo, ndipo iye ndi mpesa tsopano. Ife ndife nthambi. Ngati mpesa udzayike konse nthambi ina, kodi iyo idzakhala chiyani? Pentekoste. Eya, tsopano mwina mwake osati mwadzina, tsopano ife ndi nawo mayina a Pentekoste. Koma zimenezo sizoposa Methodist, Baptist, Presbyteria, Pentekoste. Zimenezo sizitanthauza kanthu, mwaona? Ilo ndi dzina chabe. Koma bora ngati inu muli ndi chakuchitikirani mu mtima mwanu cha Chipentekoste. Pentekoste musolo yanu kukupatsani inu moyo wa muyaya. Ndiye Mulungu wakulonjezani inu kuti inu simudzakhudzidwa konse ndi mfa ya chiwiri. Kuti inu muli nawo moyo wa muyaya, ndipo simungathe kukhudzidwa ndi mfa ya chiwiri. Mukuona? Inu muli ndinu musaukwitse mzimu woyera wa Mulungu. Tsopano musaukwitse iwo kuchita zinthu zosayenera. Ngati inu mutero mudzalipira izo, chifukwa Baibulo linati musaukwitse mzimu woyera wa Mulungu umene inu munasindikizidwa nawo mpaka tsiku la chiwombolo chanu. Nkulondola uko musaukwitse mzimu woyera.
Lidzakhala
tsiku lodabwitsa mawawina zina za nthawi izi kuti zikuonetseni inu kuti chiukitsiro chidzakhala chabose konse. Padzakhala awiri munda ndipo ine ndidzatenga mmodzi, ndi awiri pabedi ndipo ine ndidzatengapo mmodzi. Mwaona, udzakhala usiku malo amodzi ndi masana mbali ina ya dziko lapansi. Chidzakhala chiukitsiro chakonse konse mkwatulo umenewu. Lipenga la Mulungu lidzaomba ndipo mmodzi aliyense wa awa ampingo wa ung'ono uwu apa ndipo ngakhale gulu laling'ono ili lomwe linadutsa pamene ndikubwera kunja kuno apa pamene namwali ameneyo, namwali ameneyo pamene iye anaona mulonda wachisanu ndi chiwiri umenewo. Tsopano ukumbukirani panali anamwali asanu ndi awiri mkulondola uko, kapena ine ndikutanthauza, anamwali asanu anapita panja, anamwali khumi anatuluka panja kukakumana ndi Ambuye. Asanu anali ochenjera ndipo asanu anali opusa mkulondola uko. Ndipo tsopano maulonda ngakhalebe panali maulonda asanu ndi awiri, ndipo kumapeto kwa ulonda wachisanu ndi chiwiri ena anagona ku ulonda uwu ndi uwo. Ulonda wachisanu ndi chiwiri panamveka mfuwu, taonani mkwati akubwera, pitani inu panja mukakumane naye iye. Ndipo iwo anauka ndipo anakakonza nyali zawo, ndipo ena onse awa anadziuka kudutsa apa. Imeneyo sidzakhala nthawi yodabwitsa. Ife tinkakonda kuimba nyimbo ya ing'ono.
It's a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time it will be.
Apa, tione ngati ife tingayimbe iyo.
A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time it will be. Won't that be wonderful?
Sizidzakhala zodabwitsa kumeneko, wopanda zolemetsa zonyamula, kuimba mokondwera ndi maberu a mtima onse akulira. Sizikakhala zodabwitsa kumeneko. Ndi angati a inu amene mukudziwa kuti mukafika kwanu? Ndi angati mukudziwa kuti mutuluka pa khomo apo? Inu simukudziwa. Ndi angati mukudziwa kuti mukatuluka kunja inu mudzabweranso muno? Inu simungakhoze kudziwa. Chotero musalole usiku uno ulephere. Inu musamulephere Mulungu mu usiku uno, chifukwa uwu ukhoze kukhala usiku wotsiriza omwe inu mudzakhale ndi nthawi kapena mwayi. Kodi ndinu ndani muli monse? Kodi inu munachokera kuti? Kodi inu mukupita kuti? Bukhu lokhalo pa dziko lapansi limene lingakuwuzeni inu chimene icho chili ndi Baibulo lakale lodala ili pano. Ndipo ndilo Baibulo lomwe ife timalikhulupirira. Ndiye Mulungu amene ife timamukhulupirira. Ndipo ngati inu simuli mwamkwatibwa ameneyo mugulu laling'ono ili la apang'ono, kutali komwe kuno lero kufinyidwa kunja ndi tizikhulupiriro ndi zipembedzo ndi zina zotero, ngati inu simuli mugulu laling'ono limenelo, tsopano inu simukusowa kujoyina kachisiuyu. Inu simukusowa kujoyina chilichonse. Inu mukungosowa kuti mubadwire mu ufumu umenewo. Tsopano ngati inu mukufuna chiyanjano chanu mu Methodist, Baptist, Presbyteria, kulikonse kumene inu mukufuna icho, izo zili ndi inu. Mwaona, inu mukayika chiyanjano chanu ndi aliyense yemwe inu mukumufuna kutero. Koma ine ndikuwuzani inu chinthu chimodzi, pamene inu mabwada mwatsopano inu mukudziwa mbalame za mthenga. Mai, wina wake anandifunsa ine nthawi ina, anati, mbale brana, inu munawawuza anthu amenewo bwererani ku chalichi cha Methodist. Ine ndinati ndithudi, asi ena waponyere iwo kunja, ndipo iwo alibe malo oti apiteko. Chotero ndiye ife tidza zili bwino, bwererani. Sizikhala motalika kwambiri, imaona izo sizitenga nthawi yayitali kwambiri. Iwo adzabwereranso kachiwiri. Mukudziwa nthawi inamo Noa chombo mala chitetezero. Noa kunachitika chigumula chachikulu chinabwera, ndipo chotero Noa anamutulutsa khwangwala kuchokera mchingalawa. Ndipo iye anangopita kumakangolira ndi kumangoyang'ana pa ozungulira bwanji. Iye anakhutitsidwa chifukwa iye anali khwangwala kuyamba ndi kuyamba. Iye amakhoza kuwuluka kuchokera panyama imodzi yakufa ndi kumadya mpaka kukhuta mphongolo iyi. ndikupita chaukopa izi pankhosa yakale iyi ndikukadya mpaka kukhuta iyo ndichina chakenso kumene kunali basi mitundu yonse ya mitembo yakufa itagona ponse ponse chotero pangwala amangokhala pansi pamenepo ndikumalira nyamata ine ndili ndi phwando ndekhandekha akungolira kumeneko koma pamene iwo anayitulutsa nkhunda yaing'ono iyo iye anali chikhalidwe chosiyana kununkha kumeneko iye sakanakhoza kupirira izo chifukwa chiyani nkhunda ilibe nduru iliyonse ndi mbalame yokhayo yomwe ilibe nduru iyo sikanatha kugaya zimenezo chotero chinthu chokhacho chomwe iye akanachita ndikubwerera mchingalawa ndikukagogoda pa khomo kungopita kulikonse komwe inu mukukufuna chinthu chokha chomwe ine ndikukupemphani inu kuti muchite ndikungolowa mu ufumu ndipo ine ndikudziwa komwe inu mudzapite inu simudzatha kupirira izo aponso mʼbale inu mudzati ine ndadutsa mzere wolekanitsa ine ndalisiya dziko lino kumbuyo inde bwana ndithudi izo zili
They were baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now, what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you? One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
How many times? Yangata, amene akukondwera nazo izo siku. Oh my.
Come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Tsopano pamene ife tikuyimba ndime yotsatira iyi ine ndikufuna inu kuti mugwirane chanza monga inu mumachitira usiku uliwonse a Methodist onse ndi a Baptist ndi a Presbyteria mugwirane chanza wina ndi mzake ndipo mukhale okondana mokwanira kuti mukhoza kutafuna chingamu cha wina ndi mzake ngati ni mungathe tsopano mungokhala enieni ochezeka kwenikweni ochezeka tsopano pamene ife tikuyimba iyo
I'm one of them, one of them. I'm so glad I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
So that I can't do the yo, kweni kweni. Kodi mungakhale wololera kukhala wofera wa iye ndi asimuna ngati zinafika pamalo oti muyenera kuyang'anizana ndi imfa kapena kubweza izo kodi mungayang'anizane nayo inde bwana oh icho chingakhale chosangalatsa inde bwana umo ndi pamwe ndimafunira kupita pakuwa pamwe pano uko nkulondola ine ndimaganiza kuti ndapezana nazo izo ndipo iwo anali woti achita izo mu Germany kuno osati kale kwambiri oh iwo anali woti andi wambere ine kudzera muyezo wa usiku ndipo asilikali aku Germany anathamanga kudzandizungulira ine paliponse ndi kudzayimitsa monga choncho. Ine ndinaganiza tingakhale chinthu chodabwitsa bwanji kufera mbuye wanga pomwe pano munda. Oh my, chiyani ndi chinthu chodabwitsa bwanji. Chabwino, ndiloleni ine ndikuyimbireni nyimbo yaing'ono. Ine ndingathe. Kodi inu mulinayo? Kodi inu mulinayo nthawi ya ina yaing'ono chabe? Chabwino, ine sindimatha kuyimba. Ine ndi mango yankhula iyo. Oh, ine nthawi zonse ndakhala ndikufuna kuyimba. Ndipo ena amasiku awa mukadzafika ku nyumba yanu yokongola yaikulu kumwamba kumeneko mu Paradiso kumapeto kwenikweni kwa nkhalango kumusi uko komwe Russell Creek ndi ine tidzakhala tikusaka. Inu mukudziwa kumapeto kwa nkhalangoko kudzakhala kanyumba kakang'ono kumeneko kamene Mbale Neville amakayimba. Mudzandimangira ine kanyumba pangodya. Ine ndimaganiza kuti iye amanena za malo anga kudziko la ulemerero. Umodzi wa mmawa awa pamene inu muzidzapita kunja pa khonde lanu lalikulu kumeneko ndi kudzayang'ana pamenepo monga chomwecho utali kumusi uko pakona mudzamumva wina akuyimba.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Inu mudzati chabwino akudalitseni Mulungu. Mbale Branham wakale wakwanitsa kufika ndi ameneyo ndikumumva wayimirira kumeneko pompano akuyimba chisomo chodabwitsa. Zidzakhala chisomo chodabwitsa chimene china ndibweretsa ine kumeneko uko nkulondola.
But it's dripping with blood. Yes, that's why I'm preaching this. It's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist. But he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He taught that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Their souls under the altar, these martyrs, crying how long for the Lord to punish those who've done wrong. Listen quickly. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel. And its crimson flood keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood.
Oh, badzakhala pali.
Yea, I say unto thee, my people, As the servant of the living God has brought forth his word unto thee this night, I say unto thee that the hour is upon the world. Yea, I speak unto thee, my people, that thou might be prepared. Yea, that thou might search thine heart, yea, saith the Lord. For I say that around the world this hour, there are many evil spirits now moving in high places. Yea, there are being things now prepared, saith the Almighty God, that shall bring these things to pass that my servant has spoke about. And I speak unto thee, my people, that when that hour has fully come, yea, when I shall bring these things to pass, yea, when thou shalt be demanded to make decisions in thine heart as to what thou would do, I say unto thee this night, wilt thou stand for the truth? Yea, wilt thou believe me, saith the Almighty God? Wilt thou purpose in thine heart to follow me, even as I prayed the way for thee? And I say unto thee, my sons and daughters tonight, be thou not discouraged, when I say there are dark days that lie before thee. But I speak unto thee that thou might take courage, for I shall visit my people with great power. I shall vindicate my works, saith the Lord. I shall prove my people, for I say unto thee that I shall try them, and I shall perfect them, and they shall know that I am the great Almighty God that has redeemed them, saith the Lord.
I say unto thee, my people, this night, that as I have spoken again this evening unto thee, thou must search thine heart. Thou must recognize me this night, for I come into thy midst to bring thee these tidings, not to frighten thee, for I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I walk among thee this day. I say unto thee, my people, that thou should persevere in faith, that thou should lay aside these fancies and these feelings for personal affections, that thou should set thine heart upon thy God, that thou should depart from foolishness, that thou should put these human ways away from thee, that thou should turn unto my spirit and allow me to glorify my name through thy being. I say unto thee this night, be zealous and turn from thy foolishnesses. Cast aside thy fear, for I am thy God that watches over thee this night, and mine eyes shall run to and fro. As I have spoken, so will I perform it even unto the end. Therefore, look unto me, and believe me, and repent from thy wickedness, and from thine unbelief, and from thy fears, and come unto me, and serve me. Thus saith the Spirit of the living God.
Amen. He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
Amen. Iye amene ali nalo khutu, musiyeni iye amve chimene mzimu ukuyankhula kwa mipingo. Tipembedze tsopano, tione zomwe iye atachite. Ngati inu simunayambe mwamukondapo iye. Kodi inu, mungafune kumukonda iye tsopano. Kodi inu, mungayimirire ndi kumuzindikira iye, kumutenga iye ngati mpulumutsi wanu.
God bless you, brother.
Wina waka ayimirire ndikuti, ine ndikumufuna iye pakali pano. Ine ndikufuna kuti ndimukonde iye.
God bless you back there, young lady.
Mulungu akudalitseni inu mulungu. Mulungu akudalitseni inu kumbuyo uko, dona wang'ono.
He that has an ear, let him hear.
Iye amene ali ndi khutu, musiyeni iye amve chimene mzimu anena kwa mpingo.
Love.
atate athu akumwamba pamene inu mukuwaona atatu awo atayimirira kumapazi awo Mulungu ine ndikukupemphani inu kuti muwachitire chifundo wamuyaya uyo ndiku apatsa iwo chikhulupiro cha tchimo lililonse ndi chigulutso mzimu oyera mmoyo wawo kuti iwo asadzakhudzidwe ndi imfa yachiwiri iwo akuzindikira mbuye usiku uno pamene iwo ayima pamenepo kuti pali china chake chayandikira mzimu oyera wapereka chenjezo kuona mzimu wa mulungu ukugwira ntchito pakati pa anthu kuona iwo kugwira ntchito molingana ndi malemba basi mauthenga atatuwa ndi kutseka mulungu uthenga kwa munthu aliyense tsopano atate ife tikukupemphani inu kuti mutichitire chifundo mulole mzimu ofunika uja ukhale pakati pathu mulole ife tiulemekeze iwo mulungu perekani izi itengereni mioyo iyi mʼmanja mwanu atate iwo ndi zipatso za uthenga usiku uno ndi za uthenga wochokera kwa mzimu oyera umene unalankhulidwa pakati pathu ndipo ife tikupempha atate mulungu kuti inu mukhale nawo iwo masiku onse a moyo wawo ndipo mulole mʼdziko losatha mulole ife tikakumane nawo iwo amenewa wopulumutsidwa ndi magazi ndi chisomo cha khristu ife tikuwapereka iwo kwa inu tsopano atate adzazeni iwo ndi mzimu wanu woyera pakuti ife tikupempha izi mudzina la Yesu ameni Mulungu akudalitseni inu abale anga aliyense mali pafupi ndi anthu amenewo amene anayimirira akhristu agwireni chanza chawo pamene iwo akhala pansi apatseni iwo muwafunire iwo liwiro la mulungu mukuona momwe mzimu woyera umakhalira womvera momwe iwo umachitira izo pamapeto pomwe mukuona baibulo linati mulole iwo amene amayankhula ndi malilime akhale awiri kapena ayi asapitilire atatu inu mwaona uthengawo osati pamene ine ndinali kuyankhula izo zonse zitatha umo ndi momwe zimayenera kukhalira aliyense molemekeza kwenikweni ndi kumamvetsera zomwe mzimu ukuyankhula ndiye chinachitika ndi chiyani ochimwa anadzuka kuti alape taganizani mzimu oyera iwo okha osamvetsa izo ngakhale kudzera mu mawu wabwera ndipo wapanga kuonetsera ine ndikudziwa ena anthu awa omwe akuyankhula mʼmalilime ine ndikuwadziwa atatu onse iwo amene anayankhula ndipo ine ndikuwadziwa iwo amene anapereka kutanthauzira ine ndikudziwa moyo wawo wopanda tchimo pamaso pa mulungu bale Neville pano mbusa wathu mtumiki wa Methodist ameneyo ndi mtumiki wa Methodist wakhala apa analandira mzimu oyera June chapa mbale Jackson mlaliki wina wa Methodist analandira mzimu oyera kukonkulondola ndi mphatso ya malilime ndi kutanthauzira ndipo inu mukuzindikira momwe ife timakhalira mu mpingo aliyense molemekeza mulungu akamayankhula inu mukuona momwe iye amayankhulira ndendende basi mogwirizana ndi baibulo umodzi uthengawo sumafika bwinobwino iye amadzayankhulanso iwo koma iye sangayankhule koposera katatu mwaona molingana ndi malemba pamenepo mwaona iye amapereka uthenga umenewo iye samazikolakola izo pakuti mzimu wa aneneri umamvera mneneriyo chilichonse chimamvetsera ndiponso mwakachetechete tsopano momwe mpingo uyenera kukhalira mulungusulo tsopano kwa inu anthu omwe muli pano mukuchokera kunja amene mwandimvapo ine ndikuyankhula izo ndi momwe zimayenera kukhalira mwaona uthengawo ukamapita muziona zotsatira izo zimachitika nthawi yomweyo china chake chimachitika ndendende basi monga kuzindikira za mumtima kapena mzimu wina uliwonse kodi iye siwodabwitsa ndine wokondwa kwambiri kudziwa kuti chinthu chomwecho chimene chinadzozedwa ndi Paulo woyera chili pomwe pano sichinafe chafika mpaka pomwe apa chikadali chinthu chomwecho ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena kuti ndine mmodzi wawo sichoncho inu chabwino tsopano mawa usiku ikamati 7 koloko ife tikutenga mbado wa Laodikaya ndipo umenewo ndi mbado wa chikwati ine ndikufuna kuti inu mubwere ngati inu mungathe ine ndinachederapo pang'ono usiku uno chifukwa mwina mwake mzimu oyera ukuyankhula ndi zina zotero koma ndimolawirirabe kwangu otsera pafupifupi maminiti 20 okha itadutsa 9 ndipo kawirikawiri ine ndimakhala ndili pano 10 kapena 11 koloko chotero uko ndikulawirira kwenikweni kuno chotero kodi inu mukusangalala ndi mauthenga a Ambuye inu mukuterodi iwo ukujetsa solo yanu mulungu akudalitseni inu anaanga inu mukudziwa ine ndimakukondani inu ndi mtima wanga wonse ndipo nthawi zina pamene mzimu wandigwira ine umadula konsekonse umo ndi mmene mawu amakhalira iwo ndi akuthwa ngati lupanga lakuthwa konsekonse iwo amadula akamabwera akamapita mkati kunja mbali iliyonse koma ndi zomwe zimatidula ife mdulidwe umangodula mnofu wotsalira zinthu zimene ife sitimayenera kukhala nazo tsopano ine ndikufuna kuti inu muzindikire kodi inu mwaumva mzimu pakutanthauzira usiku uno musiya zopusa zimenezo iwo umadula mukhale woona mtima ife tonse timachoka pa nzere koma mulungu amadziwa momwe angadulire mabampu kuchoka pa ife sichoncho iye ndithudi amatero ndine wothokoza chifukwa cha izo sichoncho inu kodi ndinu walimba wang'ono pano ine sindikuona ndi tedi ine sindikumuona iye pano paliponse ndi kodi ichi ndi chabwino mulongo ngati inu mungathe kodi ameneyo ndi mwana wanu wamkazi Mary Dalton mpongozi wamkazi chabwino dona wang'ono wamphamvu wabwino wokondwa kwambiri kuti ndinu Khristu chabwino kodi nyimbo yathu yabwino yakale yotulukira ija ndi chiyani tiyeni tiyese imodzi ife tisanatero tsopano nini tiyokha mulongo ife tisanayimbe tenga dzina la yesu pamodzi ndi iwe ndiyangati amayidziwa kuti musayiwale pemphero la pabanja ndiyangati amapemphera m'banja mwanu banja lanu limapemphera oh izo nzabwino tiyeni tiyese iyo kamodzi monga anthawi zakale tsopano
don't forget the family prayer Jesus wants to meet you there he will take your every care oh don't forget the family prayer
inu mukuyikonda iyo tiyeni tiyesenso iyo
don't forget the family prayer Jesus wants to meet you there you got a date now he will take your every care oh don't forget the family
ndithudi mukhoza mulongo mulongo nash nzabwino kwambiri zimenezo oh ngati mutangoti
if we trust and never doubt he will surely bring you out just take your burden to the lord then leave him there
kodi inu simumazikonda nyimbo zakale izo oh ine basi ine ndikukhulupirira amuna amenewo amatola cholembera ndipo amawuziridwa ndi mzimu woyera kuti awerenge izo monga Fanny Crosby wakhungu pamene anthu achidziko amenewo atsiku limenelo ankayesetsa kuti amupange iye alembe nyimbo zachidziko anati bwanji iwe udzakhala mkazi wolemera iye anati ine ndawupereka moyo wanga kwa khristu ndi luso langa lonse iye anali wakhungu inu mukudziwa anati ine ine ndikuupereka moyo wanga ndi zonse kwa khristu iye anati ndipo kenako iwo anakhumudwa ndi iye chifukwa iye anakana mayi woterowo iye sanagulitse maufulu ake akubadwa monga bambo Plesley ndi iwo anachitira koma iye anakhalabe wokhulupirika chotero iwo anamusiya iye anati ndiye iwe ukadzafika kumwamba akakhalako malo woterowo anati ngati iwe uli monga iwe ulili kuno ukakhala wakhungu anati bwanji ngati iwe utadzakhalako wakhungu anati iwe ukamudziwa bwanji iye iye anati ndidzamudziwa iye ndidzamudziwa iye anati bwanji ngati iwe utakakhala wakhungu bwanji ngati iwe utadzakhalako wakhungu iye anati ine ndidzakhudza ziphyera za misomali kenako iye anatembenuka iye anayamba kubwerera m'mbuyo ndipo iye anati
I shall know him, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand.
Yesu wanga, nizi kera zisanu, zante nguwaba tari zimenezo, kuketra magazi, ine kutsidia, ine, ndinga koze wanji kumugana mozo funika uyo, dilole ni ine ndife, dilole ni ine ndipite ku, dilole ni ine ndipite njire achiri chonse, kuma musata ndilole konse uliti za mugane, wafunika uyo yamwe ana ndifera ine. Inde, ndipo, pamene inu mkuchoka usiku inu, inu mkufuna kuti mutenge dzina la Yesu imodzi nanu, chabu inu mulongo, kodi ife, tiime tsopano, tonse pamodzi. Sobano, pamene ife tikuyera mitsamitu yathu ndi kuyimba mofewa.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of kings in heaven will crown him when our journey is complete. Gracious name.